Speak
the name of the Lord Jesus. We face in this ministry the new generation with the full knowledge of God.
Yes,
praise Jesus much.
In
this time we want to be moving on in our prayer. Fasting and supplicating ourselves to the Lord.
Yes,
praise Jesus much. We know of it with a nation called for other nations. In God's worldwide promised call, which is on the nation of Uganda.
It's
God's final work on the planet Earth, facing in Uganda, Pearl of Africa.
Revival.
The revival.
In
the restoration, the greatest and the last on the planet Earth, that God has come promising all nations, that
it
will come from this nation, Uganda. In
our
prayer of fasting and supplication,
prayer
speaking before God as we offer ourselves, we offer each as an individual as the ministry God has called you by. We offer ourselves as church of new generation, which is filled with knowledge of God, those given to
leading
church in Uganda,
and Uganda.
To go prepare all the nations for the coming back of Jesus. Church in the world, together with the entire world.
Yes,
praise Jesus much.
So
requires us we totally offer ourselves in the prayer of fasting and supplication. That just passed 3 days back. We were promised in the Hosea chapter 6. And he said, come, let's return to the Lord.
To
himself pierced us. And he will heal. On the second day, he will revive us. On the third day, he will raise us up. According to Hosea chapter 6. Verses 1
and 6.
Press on to knowledge of God after renewing us. After he raises us up, he tells us, according to Romans chapter 12,
we
offer ourselves as a living sacrifice acceptable before God.
It's
the ministration of wisdom. And we turn not to follow this age, just as we heard.
Yes,
praise Jesus much.
So,
now this day,
we're
going to offer ourselves as a living sacrifice unto the Lord. The ministration of wisdom.
That
he called us serving in the entire world. Wisdom which is in the word. That he speaks of in Jeremiah chapter
8,
verses 8 unto 9.
See,
if people reject his word, they do not have wisdom in them.
But
if we accept his word, we get wisdom, the demonstration of wisdom. He called us, he first got determined. Just awaiting us getting determined also. He who called us in his worldwide promised call, which is on the nation of Uganda, he first got determined. And he just was awaiting, as you Uganda, as you a friend of Uganda, you love God all over the entire world, get determined together with God in this call. When
you
read in the 2 Timothy chapter 1, the verses 9, he who called us has God determined. Now he was just waiting for us.
He
will get determined. As we hear and we head on to our prayer,
this day,
offer ourselves to God. Whether we spend the entire of it on that. Yes.
Amen. So don't you?
Now fear not.
Other
services will
be this
greatest service in the time of offering ourselves to God.
One who
called us must go determined.
We want
to show him our determination. Let's read we here.
Timoseo ekyokubiri esula esooka n'olunyiriri olw'omwenda.
2 Timothy 1:9.
Eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu singa ebikolwa byaffe bwe biri, wabula okumalirira kweye ng'ekisa bwe kiri. Wabula okumalirira kweye ng'ekisa bwe biri kye twaweerwa mu Kristo Yesu emirembe n'emirembe nga teginnabaawo.
Owulidde bulungi.
Have you heard well?
E yatuita,
he who called us
mukuito kutukuvu,
in the holy call
kwegamba twaitibwa.
Now we were called,
e sizo nande zitegezebwa.
All nations we are told
nga okuita bwa Katonda okuli kugwanga lya Uganda.
That's the call of God in the nation Uganda.
Kulwama wanga gonna.
For other nations.
Tituita God's worldwide promised call upon Uganda.
God's worldwide promised call upon Uganda.
Kwegamba yatuita.
Now he called us
nakisubizensi
and promised all the nations of the world.
Okugamba
to say
tinakirambika mu Bible,
marked it in the Bible,
nakyogerako mu byafaayo,
spoke of it in the history,
ebyaba European explorer,
of the European explorers,
nakyongerako mu bunabbi ofulume mbire ebya edi ku nkomerero,
speak the prophecy released in the AD,
era obukyayongera ofuluma,
which keep on coming out,
ngategeeza ki,
and it means what,
nti Katonda yayita gwe Uganda ne mukwano gwo,
God called you Uganda and your friends,
ne bonna abaagala Katonda okujja okwegatta mu kuyitibwa kuno,
all those who love God come join in this call,
yasooka kumalirira,
first God determined.
Yatuita mukuyitibwa okutukuvu.
He called us in the holy call.
Era n'ebigendererwa ebyobumalirivu.
Models of determination.
Nga yatuitanga n'esire nabakubaawo.
He called us before the earth existed.
Mu Kristo Yesu.
In the Christ Jesus.
Nga kitwetaagisa.
And it needs us.
Naffe.
We too.
Okumulaga obumalirivu mu kwewaayo.
Determination in offering ourselves.
Nga bwe twasomako ku mulundi guli kunaku olw'okubiri.
Read of last time on the Tuesday.
Mu ngeri yo esala yo yokusiba n'okwewaayo
kama fastness applicating to the Lord.
Esale yokugira ngu wewaayo.
Way of speaking as you offer ourselves.
Nayo okuba nti waitibwa ku lwensi zonna.
Because you're called for all the nations.
Wewaayo nga gwe kinomu.
Offer yourself as an individual.
Nowaayo obuweereza buno obuweereddwa omulimu guno. Okukulemberamu.
To leading it.
Omulimu gwa Katonda okusemba yokusemazinga wensi.
Final work of God on the planet Earth.
Revival ekyasinze era esembayo.
The greatest and the last revival.
Okudizibwa obujja.
The restoration.
We wayo nga new generation.
As new generation.
We wayo nge kanisa mu Uganda kubabu tunamala.
Church in Uganda after we finish.
Ni kuchitegere ko lo mulimu guno.
Understand it and do this work.
Era na Uganda jatuka yo ne chitegere.
Even entire Uganda will reach to understand.
Era ni we wayo nga Uganda.
Offer yourself as Uganda.
E kanisa munsi onege na tuke chitegere.
Church in the entire world will reach understand.
Chitegeza o ino tuke shira we wayo nge kanisa munsi yonna.
Offer yourself as church in the entire world.
Munsi yonna ejatuka oluvuvu mulo no lo ewulire.
World will reach here this uproar.
Ere ulire.
And will hear.
Okumanya Katonda okujude nga kujibutikira.
The full knowledge of God engulfing it.
Nechiti wachinga byasubiza.
Glory as he promised.
Kati kitegeza.
Now it means.
Wabadde wakasera ko kusoka tumalirire.
There has been a moment you first get determined.
Jukira Katonda.
Remember God.
Weyali awonya Sodom ne Gomorrah.
When he was saving Sodom and Gomorrah.
Na yakaru kuonya Sodom ne Gomorrah.
Wanted to save Sodom and Gomorrah.
Nabi Ibrahim yamugamba.
Prophet Abraham told him.
Nti kubanga Katonda yamugambi bona sinkana ya 50.
God told him I find 50 righteous people.
Kusinzira kusaba ko.
According to your request.
Ngenda kusonyiwa.
I will forgive.
50 ngategaliyo.
And 50 we are not there.
Nibagenda kwana mwa 5.
45
ngatebali.
And they are not there.
Nibagenda ku 10 asad.
They moved to 30.
Tebali.
They are not there.
Abiri mbatano.
25 they are not there.
10
tebali. They are not there.
Abatano.
5
nganabo tebali.
They too are not there.
Wanga mugawe nasingana yabatanu.
I find 5 people. I will forgive them.
Nzizobuje chibugeje.
I will renew, restore that city.
Nimne baliyo basatu boka.
There are only 3.
Tebawe yabatanu.
They didn't make 5 righteous people.
Wanga waliyo Lot impose ne bawara.
There was Lot and his daughters.
Babiri boka.
2 of them.
Kubanga mukazi we yandibadde okuna.
His wife only
yakoma wali mukubo.
She ended on the way.
Na yekuluno tusinga ko kubana
time we more than 4
tusinga kubata
we more than 5
butwe wayo
when we offer ourselves
urensi yuna
for the entire world
kama asubulu kukiriza
God can accept
na juzen so kumanya
and he fill the world with knowledge and his glory
ninga tusoso kutegera
yet we first understood
ndichigambo kino kirimo okumalira
this word involves getting determined
wanga yatuita yeye ashoka kumalira
the one who called us first got determined
tudire muko olunyiri olo
you repeat us that verse
Timoseo ekyokubiri esula esooka n'olunyiriri olw'omwenda.
2 Timothy 1:9.
eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu singa ebikolwa byaffe bwe biri wabula okumalirira kwe ye n'ekisa bwe biri kye twaweerwa mu Kristo Yesu emirembe n'emirembe nga teginnabaawo.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus Christ.
Eyatulokola.
He who saved us.
N'atuyita okuyita okutukuvu.
Called us in the holy call.
Singa ebikolwa byaffe bwe biri.
Not as our works are.
Omanyi oyinza okuwulira okuyitibwa okuli ku ggwanga lya Uganda.
The call of the nation Uganda.
Ku lw'amawanga gonna.
For other nations.
Ne weebuuza naye.
You ask but.
Batulonda nga ebikolwa bwe biri.
He chose us as our works are or.
Kubanga ng'eggwanga bwe otunuulidde n'ebitukola.
As a nation if you look to it.
Tetugwanidde kuyitibwa kutukuvu.
Are not worthy of a holy call. Is it not that? But he has said, not as our works are, but according to how his determination is.
English
is according to his purpose, eternal purpose.
Yes, he has
praise Jesus much.
Up
to now, he has his power.
Why
choose Uganda in the entire world? Why call your friends to join on you? Why call his ministers in the entire world? They come to join on you. That call called us within Christ.
For
we are created in him.
Ephesians 2:10
says, we are God's workmanship.
Kristo Yesu
created in Christ Jesus.
Olw'ebikolwa ebirungi Katonda
byasokuttekera
fu okubitambuliramu
as we move by them.
Kino yakitonda mu bulamu era kyaliwo yana yakitegeka na Uganda wino kiyimiramu kitambuliramu
stand and move in it.
Uwo badde mu bikolwa kiye mu ntegeka zikino kyekyalimu.
In his preparation this is what was involved.
Bubosumye bulungi Ephesians 2:10.
Read well Ephesians 2:10.
Kaba kusumeriyo olabe.
Let's read us and we hear.
Ntibu yali akutonda okuva ku emirembe n'emirembe egyedda.
Generations of old.
Yabala n'agamba nze kino
nkimalidde.
Mulina okitambulira.
You have to move in this.
Sifuddeyo saazi n'omutambula
ku biki. Don't just come out, you move in what now?
Naye njagala okulaba.
I want to see.
Nga mutambulira mu kumalirira kuno.
And you move in this determination.
Katusumeyo.
Let's read. Ephesians 2.
Abefeso esuli yokubiri n'olunyiriri olw'ekkumi.
Ephesians 2 and the verse 10.
Kubanga fe tuli mulimu gwe abatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi. Katonda bye yasooka okuteekateeka fe okubitambulirangamu.
Tuli mulimu gwe tatonderwa mu Kristo Yesu.
His workmanship greater in the Christ Jesus.
Nti waliwo biyategeka ebirungi fe okubitambuliramu.
Prepared as we move by them.
He has
nothing and doesn't mind how you've been moving.
But
he's told us the second Timothy chapter 1 verse 9 that he stepped
out,
called us in the holy call.
Singa ebikolwa byaffe bwe biri.
Not as our works are.
Naye ng'okumalira kwe n'ekisaaki.
But his purpose and the grace.
Bwe biri.
How they are.
Bwe yatulondera mu Kristo.
He chose us in the Christ.
Emirembe n'emirembe nga teginnaba kubaawo.
Before generations happened.
Kati Efeso 2:10 ekugamba.
Just to ten tell you.
Nti ye yategeka nga waliwo by'olina okutambuliramu.
The things you meant to move by.
Nanti ki gwe olina by'oliko Uganda.
Perhaps you're going to have other things you're up to.
Nanti ki.
Perhaps.
Gwe.
You.
Olina by'otambuliramu.
The things you move by.
Naye bwe yali akuyita yamanya nti nze ntegese.
You have prepared.
We Uganda munakweza oluvannyuma olina okimira ku lw'ensi yonna.
Stand for other nations.
Nze sifaayo otambula biki njakola ekisoboka.
I will do all possible.
Ojja kujja otambulire mu kigenderwa kyange.
Move in my purpose.
Ate nga bwe mmaliridde nawe olina otuuka onaku omaliire. Era olunaku olwo si lwankya. Olunaku olwo lwatandikadde ennaku ssatu eziyise emabega. Tuli mu lunaku lwakuna. Ng'olunaku lwatuuka dda. Naffe tumaliire okutambulira. Kigenderwa kya Katonda. Ekyo kye yabaledda.
Nanti
kireero obadde oli musamize
Uganda.
Simanyi gwe olina amadiini agatategeerekeka. Olina obulokozi obuli awo obujjudde obuvuyo. Ebyo byonna si byaliko. Ayina ddiiru gye yamalirira kati olina otegeera.
Ndi
ye yamalirira. Era abadde alindako bulinzi ffe.
Nga
leero. Okwakasa ku lunaku olwokuna
oluvannyuma
lw'ennaku essatu eziyise emabega nti Mukama wamalirira
ng'otuyita
era n'oteeka ebigendererwa ebirungi bye tulina otutambuliramu tubadde tutambulira mu bigendererwa
ebitasaana
naye olwali tujja n'essaala ey'okusiba
n'okwewaayo
nga tuwaayo nga bwe wasooka nawe mumalirira naffe tukulabye tumaliridde okutambulira mu kigenderwa
ky'ozoolanga
mu mawanga gonna azaalanga mu nsi yonna.
claiming the entire world.
Uganda, oyo.
Uganda.
Oyo Uganda.
That Uganda.
Oya.
That promising final one. That brings revival.
It
restoration. The greatest and the last.
The
and wonder where the Spirit directs them.
According to
the appearance we are in.
I got determined
it will happen.
Even
those
which
at time get determined,
the
time came upon us,
and now we get determined
to offer ourselves
in
words of the scriptures, and we quote
it,
as we fulfill, as we confess out
in
the name of Jesus.
We don't need
anything else to trouble us today.
We are focusing
on what determined from the beginning.
Uganda ino kuimira munaku zino mukwano gwa Uganda ino kuimira
nawa
yakara katona musi una wegate kuitibwa kuno kusema yo
join on this final call
furwarero
butukora
kino choka kijatumara
this will be enough for us
kuba kirindi de myaka kuva kutondo kwa gunesi
creation of heaven and earth
kuba kintu cha harizi
kuva kutondo
kwa gunesi
creation of heaven and earth
butukora kula manga chikulim
that day we are in that
chichenyo
ate most then
urunaku rumu akiri mumpia za katonda this
is the
myaka 10 ro yizo
1,000 years you can spend on the world.
One
day to offer ourselves.
You expect another
gospel is not
there. We are
offering ourselves today.
Tukienda kusoma nga
bwe tusaba. We study,
bwe tusaba, bwe tutendereza, bwe
tuwebaza.
Asubira ekirala
toko
mugambe ka omugambe katonda yamalira okuva kutonda kwe gunensi n'atuyita kulensi yonna
nafe
olunaku lwaleero nga lumu bweru mumpya za katonda tugenda kumalirira tubeere mu kwewaayo nga kinoomu nga new generation ng'ekkanisa mu Uganda nga Uganda ng'ekkanisa mu nsi yonna ng'ensi yonna eyatuyitiddwa okutambu okuweereza
let's be there in that. Don't really take out a child. Don't take them to Sunday school. Maybe you take them to drink of a passion fruit. Don't take them to Sunday school. Another Sunday school except today.
Children
who have been offering themselves.
You
saw children fasting. Those on 7 years. And they moved to around the 8th hour. Those from month. They fasted for an hour at least. Those who breastfeed. Others did breastfeed.
Others did
4 or 5 years.
They beat the middle of the day. Yes, you have
praise Jesus much.
Kakati mna Uganda.
Now Ugandan.
Nawe mkwano gwafe.
You our friend.
Nawe yagala katonda munsi.
You love God in the entire world.
Tuogera nawe.
We speak with you.
Tulunakuruwale tutina kiracha kola.
Today we have nothing else
Bible
to do.
Yugama.
Bible says.
Tulunakuru mumbya za mukama.
One day before in the court of God.
Kwazi Zaburi. Eh? Zaburi mbeka. Aha, batusomere yetu lali. Zaburi ya cheno ni wakumeka. Wakuna? Kari.
Zaburi ya suli ye chenda, nolu nyiriri uruokuna.
Psalms chapter 90, the verses 4.
Kubange miyako lukumi, mumaso go, jiringo uruwa jolo waita. Erange chisumuke chechiro. Ulinyo uruokutano. Obatua lidadala nga mkoka.
Tua galeani.
Not that one.
Kari chitufu necho chijiao. Na yetu na chituwa
galeani. This is what we want. A 1,000 years.
Yeah,
like yesterday which passed.
Yes,
praise the Lord.
But
this as is still there.
That's why he speaks
in the 2 Peter.
Gagamba.
And he said that one day.
emyaka 10 maso gaka tunajenga unakuru
mu yes before God there like one day
yes you must
praise Jesus
subugena maso gaka tunakuru mu
go before God one day
ngavumaliri dokwe wayo
you time it offer
baba gampita echo kubi
as the second Peter
isuri yokusatu
chapter 3
nolomuna napa kulwe 10
verse 8 to 10
ndio unakuru mu
that one day
asobolera okurubala mu emyaka emeka
can count in it 1,000 years
kwanga emyaka 10
for 1,000 years
erika tuna
kulinganga
olunakuru
they are like one day
nolunakuru mu emyaka 10
and one day like 1,000
kati usubulo kwato unakuru
mu you can get one day.
Oba mumaso gaka tulana kubale myaka 10 nga we wayo
4 years as count 1000 years you offered yourself
na kubala ntukolangana kubibiwa
don't you have ever committed sins at all
kubagwe kakato kuze myaka 10 emabega
take you 1000 years back
Uganda bato lina omu
tufu Uganda yano
kitegezo bato yonanga
means you've never sinned
siwe wao
is it not
Uganda yakamali myaka 75
mumeka just lived 50,000 years
mubutongole
officially
tegeza bwe tukuze mabege myaka 10 bato bagana toina na chibiche wali okoze
there is no sin you've ever committed
kati chibale bo
now count it like that
tuno nakurukuru nyo
this day is very major
buchanga ensebawo
ever since the earth existed
na buchanga tuyitibwa
ever since we got called
kuba kutondwa kwegune
creation of heaven and earth
urwa lero
this day
twagaru kwewayo nobumalirivu
one offer ourselves with determination
mushara jetu atandise nokusiba
the prayer we began with fasting
ngakahan tugena kubanga twewayo mbigambo mushara yebigambo
we going to offer ourselves in prayer of words
it is a prayer of supplication
prayer of supplication
but sonike ikisoka
the first Thessalonians
isura isoko nyule 12
chapter 1 verse 12
agamba what
it says like this
Thessalonians ekisoka esule esoka nolunyiriri ole 12
First Thessalonians chapter 1 from verse 12
Mulioke mutambulenga ngabwe kisanira Katonda abayita okuyingira mu bwakabaka bwe ye nechitibwa Olinyole 13 Naffe kyetuva twebaza Katonda obutayosa kubanga bwe mwawe bwaffe ekigambo ekyokuwulira checha katonda
ye tusoke tusanire tuyoke tusanirenga
get worthy
that you would walk worth of God
ntimutambulenga mukwandira katonda
who has called you unto his kingdom
abayise mubakabakabwe
his glory
era nechitibwache
anti chisera cha kutambula
it's the time to walk
na tusanide eri katonda
worthy before God
eh yatuita
who called us
mubakabakabwe nechitibwa
kingdom and the glory
ebiro bili tubadde tuchasabirwa busabirwa
we've been just being prayed for
but so nika ekyo kubiri
the second Thessalonians
esure soko nyule 10
chapter 1 and verse 11
tubadde tuchasabirwa tugwanira okuyita
Pray for us we get word of our call.
Yes, sir, azitu senezitu kayeri kama.
Prayers have reached and we move to reach the Lord.
Tetugena kuda mukusabirwa busabirwa kati.
And we just prayed for.
Tugena kuba tusani
de to be worthy.
Hallelujah.
Hallelujah.
Tugena kuba tukozechi.
We are going to get worthy.
Tusani de.
We are worthy.
Luli tubadde tuchasabirwa.
Before we pray for.
Soma batasuni ko ulire.
Read us Thessalonians we hear.
Tubadde tuchasabira tugwanira okuyitibwa kafunga twaitibwa.
Word of a call and they called us.
Nainge bitulikote bitugwanira.
Around us cut cause us make worthy.
Nimwe ngwadi ya twita ya shoka kutesa birunji.
Called us purpose good things.
Naibu twe wayo lero.
Offer today.
Tugenda kubadde tuchasabira busabira okugwanira okuyitibwa kuno.
Be worthy of this call.
Era katonda agenda kulanga munsiyo nokuvakati.
Proclaim in the world from
Uganda
now.
Uganda uya jaje muri ngabwe namusubiza.
Come you as I promised.
Tusomere ko batisoniko ulile.
Read us Thessalonians we hear.
Abasesalonike ekyo kubiri esule esoka n'olunyiriri ole 11.
Second Thessalonians chapter 1 verse 11.
Chetubatu basabira ennaku zonna Katonda waffe abasanyize okuyitibwa kwammwe. Era tukirize n'amaanyi buli kimwagala eky'obulungi na buli mulimu ogw'okukkiriza.
Oide.
You've heard.
Kituva tubasabira.
That's why we pray for you.
Katonda for you mulamu.
Our living God.
Abo batume batusabira.
Those apostles.
Abagwanyiso okuyitibwa kwammwe.
Make you worthy of your call.
Ni tubadde batusabirwa.
But they have been praying for us.
Bamalaika nga bagamba.
Angels are saying.
Mukama.
Lord.
Uganda mugwanyize. Uganda mwogeddeko emyaka mingi.
Spoken of them many years.
Abatukuvune wonga ne mukama.
Only one said
Lord. Kale Uganda je tusubira munte erikola kwewe byetwakola.
They will work on those
who work.
And they spread them in the world.
Bareke omoyo omutukuvunaga munnaye mukama.
Spirit say Lord.
Bagwanyize okuyitibwa. Yesu nagamba munnaye.
Jesus saying.
Yesu je ninawo.
That's the nation I have.
Yeyo je nalonda je nategeka.
I choose prepare.
Babadde bakya tusabira tugwanira okuyitibwa.
Pray us get word of our call.
Ntio muri ebirunje ebiji bitwetaga mu mulimu guno.
We need in this work.
titugea kudamu kwetaga.
No more going to be in it.
Kubanga bwamalo tukirija.
After you accept us,
he loses
and you will see.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Bwe yali atuita,
when he called us,
yatulambika no mugachi.
He marked us with the river Nile.
Ngayogera.
And he speaks.
Ukusinzira mu Isaiah 19.
According to Isaiah chapter 19.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus much.
Era yatugamba.
And he told us. Nti
tusoka mu byonna.
First of all,
walibelawe choto munsi.
There will be an altar in that nation. An altar of knowledge of God. The second, they will make a vow. And they will fulfill it. The third, that they will come to offer themselves. They will come as an offering. And they will serve me. The two, one first came to pass. Making a vow.
Came
to pass in 1962. When we got independence.
And
we got a motto.
Ugandan motto.
Ugandan motto.
E gamba,
which said, for God and my country.
And
the vow we vowed it.
Shall
stand for God. After our country and our nation. And we made a vow. The altar of knowledge of God.
It too
had not yet happened.
It just can be planted
in 2016.
The
altar of new generation with the full knowledge of God.
Break
the altar of the unknown God, which is in the ark,
and
the altars of all the devils that he planted in 2016.
What
had failed not yet to come to pass, like to coming as an offering, and we serve the Lord. 2019, he has done it. The vision has been sealed.
The
vision has been sealed.
Now he
signed and endorsed it, it's come to pass.
Irecho tebali chogera ko mu bya wandikibwa
never be spoken
to that it
never came to pass.
So ko tusomere mu Isaiah.
You first read us in the Isaiah.
Wetegeke.
You prepare yourself.
Uno nkuma muliro gwa kigambo.
You are the fire of the world.
Otuko kwe wayonga mbutufu.
Offer yourself in the day.
Sagara kintawanya.
I don't want anything to trouble me.
Sagara birozo bifu.
What wrong thoughts.
Sagara shitani nana akati.
Satan.
Njagara kwe wayeri.
I want to pull myself because I feel fasty.
Manyi mpulire nyonta.
You know, I feel fast of offering myself.
Nasemba yo kwe wayo mpili mukaga.
I last offered myself 2016.
We are jijeru
gazi. Where he got me from Lugazi.
Nasindika
and set me at Bat Valley.
Kubati Valley. Wali orukungana.
There was a conference there.
Oh, msajali avude mu America.
The man who come from America.
Kama mutumi okujo sabire gwanga.
Pray for this nation.
Okuchusa okwiti bokubadde kwa America kuletwa mu Uganda.
From America be brought in Uganda.
When I talk, I told him, God
told me, come and speak with you.
But
he told me when I arrived here, I offer myself as
an offering.
Not for me. Uganda called an old nation.
He told you,
do that, time will come.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Uganda.
Now, brethren,
stand
yourself in you. Satan plays on us. If something attaches himself.
You vowed. What can help you fulfill it?
You'll be with an altar
of
knowledge of God.
And
you will know God. And he too will know you. That has failed you.
You used to
put altar of knowledge of God.
What
failed us is of ourselves. Every person in their own business. Now we let's handle for them. You are the pastor. You are the pastor. You are the prophet. So you are Uganda. You are the president. Now, in Jesus, all us got saved. In you,
Uganda
retire is saved. Church in the tower. What we are to do?
They feel
they have to offer themselves.
We
capture them in us.
We
offered ourselves.
Yes, he was with.
Praise Jesus.
I don't know Zani again to
remember. If he will hinder us,
Karine Majakamus and Yazi,
the take of electricity.
Two against him when he got on the Jari,
where God is surprised the world created us.
Kubanga amasanyalaze g'omwoyo si mangu
gakujja
tusigala twogerera mu myoyo Yesu
praise Jesus.
Let's
read it. We enter prayer. Let's come from the verse now. 1-7.
You.
Isaiah, esule yekumi nomwenda, noru nyiriri olisoka.
Isaiah chapter 19 from verses 1.
Omugugu gwa misiri, laba. Mukama yeba gade kuchirechi itamangu, najamu misiri. Nebifana nyebye misiri, biri nyenyezewa, mumasoge.
Mukama yeba gade kuchirechi
itamangu. God is riding a swift cloud.
Najamu misiri.
It comes in Egypt.
Wetu buyamanyi buwanga.
That's how it was known in the entire BC.
Oru alino mu AD Africa.
Currently in AD Africa.
Wabula kali akabuga ake misiri, kasigalo kwe kali akabuga
akakuru. The city of Egypt remained was the capital. Anytime they wrote of Egypt, in the entire Bible,
BC yabiranga Africa
yonna. It was the entire Africa.
Yes, you have
praise Jesus.
Naye wagamba yebagadde ku kire kiita
amangu ngajja. Fifth cloud coming.
Tumanyi bulungi bwaba akomawo
mu nsi. We know well, comes back on the cloud. It comes on the clouds.
Siwe wao.
Is it not that?
Edaba tugamu ku kire kire soko nyolo musa.
Revelations 1:7.
Ntiraba uya ajja kubire.
All the comes on the cloud.
Na buliriso liri mulaba.
Every eye will see him.
Kakati ngatanda bakuja.
Now before you come.
Ah so se nategeze gwanga lyalonda munako ezoluva ili kola munako ezoluva. Musoke mwe wayo mutegeke kobuli yangi.
So prepare my way.
Nafe
urwayo
chituzo okukola.
What we can do?
Awatali chiremya yenna.
Not in healers.
Amalaika omoyo mtu kuvya kule mtemba amalaika ba
campaigns. Let angels have come.
Okulaba yo muzimu okulemesa okwewayo lero.
Demon leader in the
sub. Buno bachia kutuga ngatana gusula
mukeye. Fall before thrown in hell.
Eh, sia, toyinza kuziza lunako.
Tinda this day.
Tankubulire.
Let me tell you.
Bakiri bakola, batugo muzimu.
Tekiri mu
mateko okuto muzimu.
Not lawful to kill a demon.
Wabaka kiri mu mateko gusiba munyo
okutakuma.
Ni urwaro wachi bachetaga gutta.
Need to kill it.
Nabako,
look.
Tekiri mu mateka lero.
Not lawful to
okuto muzimu pakenyanja omuliro
wena. Need to kill lake of fire.
Tekiri mu mateka lero okugusiba.
Lawful to kill.
Wabalero banaga menya.
But today they will break the laws. At least they will break them. And they strangle the demon, kill it. At least they will make it faint. And the
fall
in hell when it's fainted.
They don't
understand perhaps. These days are amazing. Me too have been waiting for it. Come Lord.
Told me it came
around 14 years back. I wait this day only.
Isaiah, esule yekumi nomwenda, noru nyiriri olisoka.
Isaiah chapter 19, the verse 1.
Nebifananya bya misiri biri nyenyezebwa mu maso ge no mutima gwa misiri guli sanuka muye wakati olinyo lwo kubiri era ndirwanya ba misiri naba misiri era balirwana buli muntu ne muganda we na buli muntu ne mulirwana we ekibuga ne ekibuga obwakabaka no bwakabaka
yes
abafrikana abafrika
african and africans
ngaba ino kulwana
gana and they have to fight each other
baba demukulwana gana
as they are fighting
south sudan in
north south sudan with the north
abamisiri na misiri
wali
mukagwanga ke misiri
no barwana gana the country of egypt fight
simanyi libya
the libyan
simanyi bani ba somalia
the somalia
abali no baro ebiro byenyine ebiro byo byokwewa
that's the time of
africa
and to serve god as the nation of uganda called The kingdom will fight.
Those are
the sign of Christ is coming.
According
to Matthew 24. There is an altar there.
Not spread
the world.
They have
forgotten their
country.
They have come today to offer themselves. To do that work.
And the world
awaited with much thirsty. We feel it.
Umanyi na mbio kera unevaga.
No, I speak them a few wonder.
Chiteka murikodi.
Put it in record. Wait for it in a few days.
Ngana wa chira wa chete.
Two sits down.
Tewa chari kuriinda.
No more waiting.
Tumande tuvuza kaka ndoa kaka.
Just waited and
kakwewa yo.
Offer ourselves.
Ngechiwe wai. Sakake na mwe mukamba.
Sacrifice to God.
Ukwerezo kwa magezi.
Expression of wisdom.
Kati bituze.
Now they have come.
Soko somewa nshaura.
You read us down, we see.
Isaya esule ye 19 n'olunyiriri olokusatu.
Isaiah chapter 19 verse 3.
Nomo yegwa misiri guligwamu wakati muiyo.
Ye misimu je misiri kakati misimu je Africa.
Demons of Africa.
Juzi
this time
Nabi Benihini
prophet
Ben,
after he repented
for
falling and got from the gospel 20 years back from the gospel of truth. After he repented, he was in Nigeria. And they told him restoration,
revival
from Uganda. And
the son of Nigeria
is going to be destroyed. You're going to see.
Wewe yo chukura saga de tutukire mukwewa
waba mukumwete
mwali na feru akubi
na tusema
kusale
no started on this prayer
usukute girichi
understand it
utuka aliyo kwewa
yo reason for yourself
mumaso gama kama
give before God
onzuno ayimukama
oh Lord I'm all here
panangu wanindi
ira Lord wait for me long back
Isaya esule ye 19 n'olunyiriri olwokusatu.
Isaiah chapter 19 verse 3.
Era balira gulwa eri ebifananyi n'eri abasamize.
Ibabadde mukutulagula abasamize.
Finding on us wizards.
Babekwese mungeri ye kanisa.
Hidden in the form of church.
Abaraguzi.
Banabi
bobulimba atuma bobulimba.
False prophets and apostles false.
Abe bifananyi n'oba badde bali
mukutulagula. Idols have been doing divination.
Simanya abe bifananyi obimanyi obamanyi.
No idols those of idols.
Roman Catholic.
Roman Catholic.
Olwalero naye badde mu obula kusinga
jebu. What divination in there?
Bugenda waliye bukalanga.
You go to Bukalanga you will see.
Singana no musalaba.
Find a cross.
Waliwo gwe batte nakwezo.
That one they killed at.
Yalinga no musalaba bwalagula.
Cross divination.
Ah image fananyi chebwa akolachi.
Image divination.
Kuta kifananyi Yesu ali ku musalaba ne Maria wali.
In Mary.
Ngabwaragura
as it divinates
kakati waba abikoze
naye
mukama na yayi musejje
go to raise an army
ubona no bona bwa masho
kwera signs showed themselves
omanyu kubanga millionaire yidda na kawoka
the food is ready even the progress of it is smelling around
ngo kwesunga imbuto zechanga
stomachs begin to stir up and they stir up preparing to eat
kati nsa imbuto zaje
the world stomachs
tulize merit yet gambe from Uganda
iyo
kumanya katondo kujuda
knowledge of God
banang tulize revival
we wait for revival
enyonte
banang fast this much
kati na faith
now we too
twagala kwewayo
we want to offer ourselves
atiti twagala bwanga
we don't just want
twatamso kwewayo
we began offer ourselves a few days back
Isaya esura eye 19 n'olunyiriri olwokusatu.
Isaiah chapter 19 verse 3.
Era balira gulwa eri ebifananyi n'eri abasamize n'eri abo abalike emizimu n'eri abalogo.
Bona babadde mukanisa
obunanga mu kwese. Category of hidden in church.
Bali ne miti.
They have trees.
Batunda apple.
They sell apple.
Batu bagabe bifananyi
bichifananyi
chana bichigena kukolera
prophet will work for you
ebyo byonna babikoze paka ne mu Uganda
that they meet to Uganda
katinge ebyo bimaze okutuba
yagamba bwati he said like this
Isaya esule ye 19 n'olunyiriri olwokuna
Isaiah chapter 19 verse 4
era ndigabula abamisiri mu mukono gwo w'amaanyi omukambwe era kabaka omukanga alibafuga
yitwafugibwa abamawanga
we are ruled by those of the nations
Isaya 19 olinyiri olwokuna
Isaiah 19 verses 4
Bwayogera mukama mukama oweje olinyiri olwokutano namazzi galikendera mu nyanja n'omugga guli webuka negukala olinyiri olwomukaga n'emigga giri unya obugo bwe misiri bulikewa nebukala ebitogo ne saalu biri wotoka olinyiri olwomusanvu amalundira gali kuchiira kulubala malwa chiira kwennyini Nebyonna ebisigibwa kuchiira birikala
birigobebwawo
there will be chase from there
amarundiro go kuchiira kukira
kwenyini
amazi bagambye
gajjakeebyalibirimibwaokukonnabyakiagamba
wali ensibuko y'omuggojjukira mu bayibuli
kirambikiddwabaipiya
n'explora baali banoonya omugga kitaw'emigga ensibuko y'omugga
kiirakitaw
w'emigga ne banatusuubira yo olivaivu okukkiriza okuyimusibwa okwekigambo waggulu ennyo abasajja bava wano mu
Australia
nabo ne bagaa tuzze tunoonya wano mu Uganda wennyini wano waliwo omusajja akulemera mukola omulimu gwa katonda ogusemaye kusemazinga
wensituba
tuli awo mutume John Mulinde eggwanga mu masaŋŋanzira bannaye baatuyita tuli naye nga tetumanyi kikitubulako
ekitubulako
twakitegedde kwewaayo tubadde tujja ttagala nnyo tubadde tujja ssaba ku nsozi tukowe bukoyi naye nga katonda agamba mu bunabbi mulimu mulina
okwewaayotemunnabakikola
ekyo kintu kigenda tusumula
kyekisumulula kisusen
Yesu yebazibwa era bw'osoma olunyi lw'ekkumi n'omwenda lugamba bwe ruti tegekategekateekeka omutima tegeka omuntu w'omunda tegeka omuntu w'omunda omwoyo gwo tegeka emmeeme
eyo
tegeka omutima gwo tegeka omubiri
gwo
aya tugenda kwewaayo
gwe
Isaya
19:19 ku lunaku luli waliba ekyoto eri Mukama wakati mu nsi y'e Misiri n'empagi eriba ku nsalo yaayo eri Mukama olunyo olw'abiri
ku lunaku olwo waliba ekyoto eri Mukama wakati mu nsi ey'e Misiri oba ensi
eyafrika
era empagi ku nsalo
omanyi
empagi twagiraba mu kubikulirwa essula
ey'omusanvu
ne tulaba malayika abaana abali ku nsonda
ennyezensi ne
tulaba empagi yaffe bamalayika ababiri nga bali wano mu
Atlantic Ocean
awo omu ali ku saidi ya Afirika
wenyini
bw'osala bw'oti ikweta ng'eyita wali awalireke
Victoria
awali Source of River Nile
wakati
empagi eriba ku nsalo
ekyoto wakatikyoto
kikino
Bayibuli
ekyogerako
neegamba
mu lunyi olw'abirimu olumu
awosomawo
owulire
Isaya esule ye 19 n'olunyiriri olw'abirimu olumu era Mukama alimanyibwa Misiri
ekyoto ekyokumanya Katonda
gwoyinza
okuwulira nti omulembe omupya ogulina okumanya Katonda
ogujjuddeogamba
bobeeragakyekyoto
kyebakugambako
bwewamala okweyama
obweyamunti
ku lwa katonda
lw'ensi yange
walina okukola ekyoto
kino
bw'omala okukola
ekyoto
ojje weeweeyo
kati
waze
oba
ggwe Uganda oli weeyo
ffe
twakujjiddewo kubanga abataano oba ekkumi
n'ababiri
baakola endagaano kumi n'aba endagaano empya anywera ffena
mwetutambulira
muli kumi n'ababiri musuka
muli
bikumi bibiri mu
mmeka
kumi n'ababiri baakola endagaano empya ne mukama waffe Yesu
yanywera
tusuka ekkumi
n'abiri
Uganda owakanaki
mu
nsi bagamba majority
the majority
ewa katonda
minority
mu nsi bagamba abangi bwe bakuba akalulu ke kaba kayise katonda agamba abatono bwe bakuba
akalulu
kubanga abalaba ekkubo ery'obulokozi be batono
God changed it. Let it turn to be like that.
Yes, you
have a praise
to you. I feel you got
Uganda
offered.
Listen to yourself.
But I'm going to go
redeeming Sodom and they lack to appear. 12.
They made
us new covenant to save us. In the verse 19
I say,
that they an altar in the midst of land of Egypt and the pillar.
An
altar, they say in verse 21. They will know God.
Is
of knowing God. It destroys altars.
Those
in the Act 17. Verse 19 downwards. When they found altars, idols
worshiped,
that of the unknown God was there.
Altars
of demons were there.
And
the living God was there. They said for an unknown God. Now God said, I want an altar, and it's of knowing me.
But
when they know me, me too, I know them.
Let me
see how the deal moves. Repeat verse 21 we see. As you prepare yourself. Have you warmed up? Mm-hmm.
Isaiah esule yekumi no muenda. Noru njiriri olwabili moru moru.
Isaiah chapter 19 verse 21.
Era mukama alimanyibwa misiri. Naba misiri balimanya mukama kuruna kururi. Wewao balisinza nesadaka nechitone.
Era mukama.
And the Lord will be known by Egypt,
Africa,
and it will know it, and they will worship and serve God with the sacrifice and offering. We have come. We've come do what? The altar is there. It's where you see the right here. Altar of full knowledge of God.
The
new generation. The full knowledge of God and His glory. Altar, we want to offer ourselves there. For the vow we made it. You, let's go back to verse 19 we see.
Isaiah 19 verse
19.
Kulunaku luli wali bechote eri mukama wakati munsi ye Misiri. Nempaji eriba kunsalo yayo eri mukama. Olunyo lwabiri. Era eriba kabonero era omujulirwa eri mukama owejjo munsi ye Misiri.
Nti era eriba kabonero.
That it will be a sign.
Era obujulizi bwennyini
obwekalakalira.
Kati empaji gyeri.
Now the pillar is there.
Malaika ali ku nsonda. Kwa malaika abana bali ku nsonda
myezi. Four angels on the corners. Tuli
nawe ali wano.
We have the one
Equator
here.
Equator singa ne longitude.
Equator meets longitude.
Atlantic Ocean.
And the Atlantic
side
Ocean.
Africa, on the
African side there is one.
Ahimiri de.
Who is stood.
Equator cross. Mo,
Victoria.
Lake Victoria.
The Nile, the altar to be there.
Kabaka bonero.
To be a sign. The full knowledge of God. And His glory.
Kano
this is a sign. This is a witness. Why did
I'm
called Apostle Ronald the Hope Witness?
Do
you know where it came from?
It's a witness.
The real witness. We speak of the altar.
That
name means that
altar
be a sign and a witness.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
The next verse is saying,
Isaiah esule yekumi no muenda noru nyiriri ora makumi abiri.
Isaiah 19 verses 20.
Ereri ba kabonero ero mujulirwa eri mukama oweje munsi ye Misiri. Kubanga bali kabira mukama olwaba jozi naye alibaweereza omulokozi owamanyi era omukuumi naye alibalokola.
He will send them a savior.
Yes.
Image of the savior is about to come from behind. For John is
saying,
John is not the light, but witnesses concerning the light.
Savior
says not the savior, but he witnesses concerning the light.
Era omukuumi
to be a contender,
oba defender,
who defends.
defending amazima
gonna and contends against lies. And in that
condition,
able to stand in the world in the name of the Savior Jesus. And they tell us down
Isaiah chapter 19
verse
21. The altar
of knowing
get angered of this ministry.
For
those who hear this name, that the new generation
with the
full knowledge of God,
that
someone gets angered. Don't be angered. That's a prophecy. We shall know it.
It's
full knowledge of God. It will fill the
tower.
Isaiah
19.
It will be filled knowledge of God. As water
spreads.
Today we no more sleep. No more. Even to slumber a little. People are trained. No one can
sleep.
Like the one shown for them, they are all sober watching.
Kubanga unakuru wa mkama tukugenda bakwako habari muchizikisha
nenga
habari musana ogwe chigambo munjo gwaka
the what
gwe yaragira ndo musana ogwo kumanya
katuno kuri akamuchizikisha
chizikize cho bulimbo bwa
satan
kakati hagambye mara yolo nyiyoro bulira mpominga
you finish this verse I feel warming
Isaiah esule ye 19 no runyiriri olwabiri mu rumu
Isaiah 19 verse 21
era mukama alimanyibwa misiri naba misiri bali manya mukama kuluna kululi we wow bali sinza ne sadaka ne chitone
bali wereza ne sadaka ne chitone
they will serve the sacrifice and offering
Uganda kozi rutia
Uganda is brought it
kiwereza bali sinza ne nibuga bali wereza mukama
they will serve the Lord
ne sadaka ne chitone
sacrifice and offering
bobe nyine bagenda okujjo kwereza nga be wade ye sadaka chechiwe bwaye mukama
sacrifice offering to God
chetuzeko
so what we've come on
Isaiah esura eye 19 no runyiriri olwabiri mu rumu
Isaiah 19 verse 21
Era mukama alimanyibwa misiri naba misiri bali manya mukama kuluna kululi wewa
erwale otaduchari ruli
this is the day it's no more the other day it's this
no,
day
no nakuteru chari ruli
this day is no more the other
lero
today
pinja no chuse ntusoma ku naku lero
change and start of the day today
kubanga lwatuse ne
for it's come
Tuwakwari tukiriza chusa vya wani. Newe vitu ukira viva lero.
They come to pass it today.
Isaiah sura ye 19 olunyiriri olwabiri mu rumu.
Isaiah chapter 19 verse 21.
Era mukama alimanyibwa misiri naba misiri bali manya mukama kuluna kululi.
Kuluna kulero
agena ma. Day go on.
We wow. Bali wereza Katonda Nesadaka nechitoni era bali yamowe yamu eri mukama era bali butukiriza
kira bali wereza mukama nesadaka nechitoni
sacrifice and offering
tuse kola kiwebwayo
come to make an offering
kubanga
because
kwe yamowe yamu
you made a vow
kurwa Africa
for Africa
yamani bwanga
mishi
baada matuli yamowe yamu
shall make a vow
musio ne Africa yona
ali
yeyama
who vowed
Uganda.
Uganda.
Mu Uganda moto no Uganda.
Moto you say.
Uwa Katonda. Ni kuresi yangi.
My country.
Tulia mwe yamo.
Tuli
mutu ukiriza. Sawa ya kutu ukiriza.
Mwe
yamo.
Pili
mira ukuru wa Katonda.
Ni
kuresi yafu.
For our country.
Owe yamo tuwa mkula mwaka kwa ruku mruenda.
Vow 19.
Kaga mubi. Nga tufuna independence.
When you got independence.
Ni tuga ama kuru waka.
You say
for
God and our country.
Kutu ukiriza tekunaba.
Fulfillment is not.
Tuwa agara kutu ukiriza.
We want to fulfill.
Kwa baleto ibina ukuru wa Katonda.
You made to stand for God.
Endagano wajikura we ya mada.
Vow you vowed.
Echo kulala. Kwa wadanyaga Uganda. Olina kuimina ukuru wa Uganda.
You
so
said you stand for Uganda not to rob it.
Wakiriza.
And you accept
Uganda national anthem.
Uganda national anthem.
Me future yo.
Even your future.
Me yes yo.
In your nation.
Mwabiteka mikono jamu kama.
In the hands of God.
Katuke nabiteka yo
mutongoli. Going to put them there officially. And we told him
mu prayer school
in the
prayer
national school prayer
to chuka no mtima gafu to you all we turn with all our heart
to chuka ne mtima ja fejo na
to
tujuuka leero lukwati me o god as my heart silent at all tugenda kuba twogera mu kusiriikirira to you or I turn
eri gweyo nakyuka
For the sins I have committed, I pray to be forgiven. In all that I have been good, I pray to be encouraged. For under your guidance, O God, where all is peace, I shall be led. Not to serve, but to rejoice. As my heart in yours right
tiba gwange guli mugugu
ya
going to offer ourselves
obweya mu mwaka gwa 19
bao
chenda mu
in 1962
twakola Uganda moto tugamba
tugenda
imira ku rwaka
tonda ne ku
rwensiya
for our country
ne tusiringa
and we seal
mu Uganda national anthem
Uganda national anthem
the future of our nation
our future and our nation
we lay it in
your hands
ne tujja mu Uganda national school
prayer national school prayer
ne tuchuka ne mitima ya mira tuwe wayo
all our hearts of ourselves
Ocha wakana
you are jail against it
for those Uganda see nago tuwayo ka
Uganda is not we offer
it no.
In this day
kuri wabikorosa ga
last
nabyo kona tobe
man choking you didn't know what you did today you do understand bible says
Daniel siyo mwenda
Daniel 9
bitabo bya marukumbi kulira nenda mashara yo kwe wayeri mukama kakati ya bitabo nabi maso tubikulira soko some
Daniel
soko some
Daniel
urabe bitabo nga bikulide gwanga ya Uganda bitabo nga bikulide Uganda
Uganda
nabi kulide mikwano cha Uganda nabi kulide sio na tuli kolee kigambo kino olwalero lwalero lwalero kuba moyo mutuku lwalero kuba Yesu lwalero kuba kitafe lwalero bamalaika mwana lwalero utonde bwana tuli kulidwa tuli kulidwa we bare
thank you
So come on some.
You first Paul.
Uririze ekigambo kino.
Listen this word.
Uririza burungi.
Listen very well.
Njagala otegere nti tukola.
Tina
not
sat atonda. Is
written in
which are written down.
The Bible.
In the entire Bible.
Eni lizo nazitukirira.
Bana. Reporting it.
Tuli kuchi kino.
What are we on?
Ayayaya.
My God.
So come on some read Daniel sura yomwenda.
Daniel chapter 9.
Kunyori soka.
The verse 1.
Agabadia.
He say what?
Daniel esure yomwenda nolunyiriyo lusoka
Daniel chapter 9 from verse 1
Mumwako goruberebelie ogwadaliyo omwana wa Akaswero oweza deli abamedi eyali obwakabaka obwabakaludaya olinyo lwokubiri Mumwako goruberebelie mumirembeje nze Daniel ebitabo nebintegezo muwendo gwemyaka Yeremia nabbi je yagirwako ekigambo kya Mukama
Yes
Niti mumwaka
that in the year
guno tuogera kwa 7
yo
we 7 kaguta ogwo kumeka
7 kaguta the what which year is this which time
guno mwaka gwa kumeka
which year 30 what 33
guno mumwaka ogwasa tumwesa
the 30 year
Moyisaye sura 19 ogwaragibwa
nti
baliye ya mogwa ya mone babutukirisha bali ubali jo kuweresha katone tone ne sadaka wali mera yecho te cho kumumanya katone mwako ogwo wenyine ebitabo byabikude ebyabikulira nabi Yeremia 22 nabi Yeremia ne wayo okujja Israeli mu busibe
is from captivity
sawa ya kujja kanisa mu busibe
church from captivity
mu Uganda ne mosiona
nge
gwange eri ayitwa ku lwa mawanga uliriza nyiriyo zidako ne zikama ebitawe bya mawo kumubikulira
nage
no musara ya hati
wari
kulira nje wano
I feel warming up
shiti kino kyendiko
what am I on
ayayayaya wow
Danieli esule yo mwenda nolunyiriri olwokubiri
Daniel 9 the verses 2
Mumwako goruberebelie mu mirembeje ze Daniel ebitabo nebitekezo muwendo gw'emyaka Yeremia nabbi je yagirwa ke kigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusalemi okuzika je emyaka 7 olinyo lw'okusatu nenteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba eranga newaayo nga nsiiba enjala Eranga nyambale bibukutu nevu.
Oride.
Have you heard?
Wa maro kubikuliwa.
After I got revealed.
Na te kama sogeri mukama
atonda.
Nga munonya. Nga saba.
He prayed.
Na yewayo.
Supplicating.
Eranga saba. Nga nakuwade.
He's with
cloth in sackcloth.
Oh, yeah.
We finished that 3 days. He was in prayer, fasting, supplicating, offering himself.
And as I spoke,
you come today. Oh Lord, you waited for long. Listen. In the verses 17, he says like this.
Daniel chapter 9, verse
17.
Kale kakano, ayi katonda wafe, ulira okusaba kw'omudduwo, n'okwewaayo kwe, era kubwa mukama, oyazika amasoko awatukuvu wo awazise. Olunyo lwabiri, ayi katonda wange, tega okutu kwo. Owulire ozibule amaaso go, otunuulire ebyaffe ebyazika, n'ekibuga ekituumibwa erinnya lyo, kubanga tetuleese kwewaayo kwaffe mu maaso go olw'obutuukirivu bwaffe, wabula olw'okusaasira kwo okungi. Olw'ekkumi n'omwenda.
You first get back again.
Danieli essuula ey'omwenda n'olunyiriri.
Daniel 9, the verse 17.
Kale kakano, ayi katonda wafe, ulira okusaba kw'omudduwo n'okwewaayo kwe, era ku bwa mukama, oyazika amaaso go awatukuvu wo awazise.
Yes, yebazibwe
nnyo. Praise Jesus much.
Yamugamba.
He told him.
Era kankano mukama.
And right now, God.
Ulira.
Here.
Okwewaayo kw'omudduwo.
Supplication of your servants.
Banange.
My God.
Kino kye kiseerera mukama tumusaba.
Time, Lord, we ask God.
Order for, oh God.
Era mukama.
Hear the prayer of your servant.
Ulire sala y'omudduwo.
And his supplication.
N'okwewaayo kwe.
And cause your face to shine upon your sanctuary. That is the sort. For the Lord is sake. Ekanisa eteriwe.
Church was bad love.
Mu Uganda ne munsi
yonge.
Ensi yonge egamba tulikuki.
World says, what are we on?
Abatukuvu wa mukama.
Only place of God.
Abatukuvu
only ones of God.
Yandibadde kanisa y'obulokozi.
Church of salvation.
Nakivume.
At the scorn.
Ne mukama twagala okudda.
God, we want to get back.
Bible yegamba.
Bible says.
Mbakolisa ekyokubira sura 11.
Philippians 11.
Nti.
That
abantu bali chuka.
People will turn. Follow another spirit. Follow another gospel. And another Christ.
What
of God say? For our sake as individuals.
One new generation.
For new generation.
For
church in Uganda.
For
Uganda.
And
for church in the world. For the world you called us. Turn. Stop following evil spirits. To following.
Basitani mamalaika abagwa.
The devil's fallen angels.
Tukoma weli omoyo mutukufu na twewayo tukole na ye.
Holy Spirit offer to work with him.
Omoyo mutukufu mbujuvu.
Holy Spirit in your fullness.
Batumala tukome weli enjiri ya amazima.
Come back to the true gospel.
Enjiri bakabaka bwaka.
Gospel of the kingdom of God. And the righteousness.
Bakabaka bwomu.
The kingdom of heaven.
Ngati twewayo.
And go for ourselves.
Okudamu kuwereza Katonda.
Yeah, serve God again.
Ngatukoma weli Kristo mutufu.
Come back to the right Christ.
Bwanga wadoba kulisa bo bulimba bangi.
The false Christ many.
Na makanisa go bulimba.
The false churches.
Agatambira mu bizibe.
Na
bakuleka ogwe.
Abandoned you as church members. Abandoned without
her.
But go today.
Mistakes
you allow us, accept us.
He
speaks and he says, God, you don't not accept it because we've been righteous. Read us verse 18.
Daniel 9, verse
18.
Ayi katonda wange, tega okutuukwo, owulire. Ozibula amasogo otunulire byaffe byazika. N'ekibuga ekituumibwa erinnya lyo.
Otunulire byaffe byazika.
Look to our desolation.
Tunulire kanisa bwefaanagana
Uganda. Look to how church looks in Uganda.
Tunulire Uganda yokinyini bwefaanagana.
Uganda how it looks.
Ebikolo ebyobutemu n'obubbi n'obukumpanya.
Murdering, stealing and robbery.
Okuvira ddala mu kanisa.
Right from the church.
Okuyingira Uganda
yonna. Enter into Uganda.
Ekwangira iti walirika ekivumu
kamala. The nation called holds a scorn. Nero
kusama kama atukirize bwa atukirize agena
kusasira. Pray God accept if we accept you have mercy on us.
Labe kanisa monsi yonna mwabali kubona abona n'okuyayana.
See how they suffer.
Labe yonsi yonna
mwirindiri. All the world waiting.
Era bweri n'ennyonta n'enjala y'ekikamu.
They have a fasting hunger of the world.
Naye ng'ababuulira babuulira bintu bya nsi.
Those preaching preach things of the world.
Kwegamba ebifo byonna eby'obubizisi.
All places are desolate.
Ekigambo tekyalabika omuddu.
What did appear as rust, the good pastors.
Ogw'ekigambo kya Katonda.
Of the word of God.
Daniel 9, verses 18.
Daniel 9, verses 18.
Ayi katonda wange, tego kutuko uulire. Ozibula amasogo, otunulire vya febiazika. Nechibuga, echitumibwa erinya lyo. Kubanga titule itakwe wayo kwa fe. Mumasogo olobu tukirivu wa fe.
Okwe wayo kwa fe, tukutuwariri mkama.
Our supplication we take to the Lord.
Titugense kwe wayo, mkama kare kwa tukirira nyo.
Lord, we are so righteous.
Netu asoso kugenda mkubone nina.
First went to get contrite. In the 3 days.
Na mkama watu subizo tuzo
God promised to renew us.
Era kukirizanga kwe wayo.
Accept that we offer ourselves.
Nge kwanga.
As a nation.
Nge kanisa mu Uganda.
As church in Uganda.
Nge kanisa mu siyo nange siyo na.
The entire world and the entire world.
Uririsha buru unji.
Listen very well.
Daniel sule yomwenda olunyiriri ole 18.
Daniel chapter 9 verse 18.
Wabulu olokusasira ku okunji. Ole 19. Ayi mukama ulira. Ayi mukama sonyiwa. Ayi mukama ulira okole. Toluwawo kububwo weka. Ayi katonda wangu. Kubanga ekibuga kyo n'abantu bo batumibwa erinnya lyo. Olunyolwa biri. Awo bwe nali njogera era nga nsaba
bwe yali ayogera nga nsaba
speaking and praying this prayer
yakugira nga
nsaba speaking as you pray
quoting ebyawandikibwa
quote scriptures
bwe yogera nsaba
speak you pray
tugenda jikola bwe tutu
to make it like that
omwe mtu kuva kabanga kana abantu wadde
mu session yesoka first session
tujja kudda ati
kwati
nechiraka
nti
bwe yalinga agenda maso mukuwe wayo
nga
yogera bwasaba
speaking as a praise
Malaika Gabrieli nabusiwa mangu.
Angel Gabriel flew swiftly.
Moyo mtu kuchitegeza ali amazo kuchia.
Holy Spirit already come.
Kurembera mba malaika na mtukufu.
Angels and the holy ones.
Ngechi sera cha aliru bwachikoze.
Moment of today has done it.
Moyo mtu kuvutayari.
Holy Spirit is right here.
Ba malaika babu busibwa.
Angels are made to fly.
Tiwacha alikulinda kula.
No more no more waiting.
Tumalire olunyiri
olu. You finish us this verse.
Daniel yesuri yomwenda nolunyiriri olwa 12.
Daniel chapter 9 verses 20.
Awo bwe nali njogera. Eranga nsaba eranga njatula okwonona kwange nokwonona kwa bantu bange Isirayiri
yalinga ayatula okwonona okwo
he was confessing the sin
na bantu nga Isirayiri
and since the entire nation
ngakwe
you a person
nge kanisa
as this nge church
ya Uganda nga Uganda
as Uganda
nge kanisa
munsiyo
nge siyo na
as the entire world
yalinga chikola ekene sana tebajikola ngo obirimu weka
you are individual alone in it
Daniel esule yomwenda nolunyiriri olwa 12.
Daniel chapter 9 verse 20.
Eranga ndeto okwewayo kwange mu maso ga Mukama Katonda wange. Olwo lusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
Olwe kanisa.
Of the church.
Olusozi olwe nyumba ya Katonda.
Mountain of the house of God.
Daniel esule yomwenda olunyiriri olwa 21.
Daniel chapter 9 verse 21.
Wewao bwe nali njogera mu kusaba. Omusajja Gabriel Gwendalaba mwebio pina yule sivoro berebelie. Na abu sivwa mangu. Na anko mako nga mchisere cha sadake ya kaungezi.
Nga mchisere chokwewa yu
ndia. As the time of offering ourselves.
Chokwa yu.
Of offering.
Na mgambari.
He tell him what.
Udiri sebi gambe vijako.
Listen the next words.
Evi gendo kubuna liwunyesio.
Which are going to spread the entire world.
Daniel yesule yomwenda. Olunyiriri olwabiri mwebili.
Daniel chapter 9 verse 22.
Na anjigiriza. Na yogera na angi. Nagama nti gwe Danieli pakano mfurumye okugeziwaza mukutegeera. Olinyo labiri mwesatu. Bwe wasoka okwewaayo ekiragiro ne kifuluma nange nzizo okukubuulira. Kubanga oli mwagalwa nnyo. Kale lowooza ekigambo ekyo otegere bye wayolesebwa.
Olidde.
Have you heard?
Bwe wasoka okwewaayo.
The first day you offered
ekiragiro ne bakifulumya mu
ggulu. The command was released in heaven.
Era tuse kugeziwaza kutegeera magezi
gayike
wano
wisdom power
gana mu nsi yonna
kumanya
Katonda kujula
knowledge of God feel everywhere
na ye
but
twagala oyo kakubigira ebyo
what is that on our feet
na ye bible yegamba kolise ekyo kubira sura ya 10
ne 2 Corinthians chapter 11
ndi bwava mu kuntu goberera omoyo omulala
we move to follow another spirit
bwana tutagonda kukiriza
we want we didn't humble to believe it
tugoberera injili
endala we followed another gospel
tugoberera ba Kristo
bo bulimba we followed the false Christ
abantu bulira ebyense
those preaching the things of the world
nane tuli anti Yesu wagundi akola
Jesus of the other works
Yesu wagundi takola
this Jesus never works
bakulisa bobulima nga batukadda
betubadde
tugoberera naye twagala okugobera kristo omutuufu kigambo kyakatonda yava mu
ggulutulinda
okudda
kati
twagala emitenda gibeere
bwegitmukwewayo
tugenda kwewaayo eri
katonda
nga bwe tumweniza bwe tumugamba twagobeera omwoyo
omubinaye
twagala okugobera omwoyo omutukuvu
bujjuvuomusanvu
akome mu masekati gaffe
tuweerezenayomukuyitibwa
kuno kwotugitiddemu
bwe
tunaamalafeezi eddako tujja kwewaayo nga twenenya okugobeera enjiri y'obulimba enjiri y'ebyenfuna by'ensi
bwe
twalekawo enjiri y'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu obwakabaka bw'omuggulu ne tugenda eri enjiri ezitali
zimu
ekyokusatu tudde nga twewaayo eri kristo omulamu oyo akomawo nga bano bakwisa b'obulimba bonna tuteeka eri bbali kristo omulamu omumanyiko nti yali kigambo kya katonda omugambe munne nkutegeera ku mulundi
guno
kubanga ekigambo kyambikkuliddwa komawo gy'oli yesu neewaayo okuweereza naawe waŋŋamba nti bwe sisitula musalaba gwange kugoberera mba sikusaanira naye nange nze kwewaayo nga bwe weewaayo mu kuweereza katonda nange neewaayo era nkomawo okuzimba ekkanisa entuufu abatukuvu bo gy'ogenda okudda okunona nga tolina baniwankwadde ofunyiwe kuno si kuzimba bizimba okuyita ekkanisa naye ebizimba binaabeeranga amakuŋŋaaniro gaffe
twe
kkanisa
yuka
ku bigere tulabe twagala tutandikira awo yesu yeebazibwe
nnyo
kubanga ebitabo byatubikkulidde nga bwe yatugamba yeremiya mu daniyeri essula y'omwenda nti ebitabo byamubikkulira nga yeremiya bwe yali ategeezeddwa naffe nga bwe twategeezebwa mu nabbi
isaayatubikkuliddwa
nti watuliyama obweyamo ne tubutuukiriza twayama obweyamo ku lwako ne ku lw'ensi yaffe
okuyimirirakiseera
kyakubutuukiriza era nti walibeerawo ekyoto n'empagi ekyoto eky'okumanya katonda era ekyoto kitereddwa gwe mulembe
omupyaolina
okumanya katonda okujjulenaye ekizibu okukola ekiweebwayo okuweereza katonda kyetwali tutannabakkola kitaffe omuyinza ebintu
byonna
kabaka wabakabaka tujjanga ebyandiko ebitukuvu ebitutegeezesa okusinziira mu isaaya essula ey'ekumi n'omwenda olunya olusooka teraba mukama oli ku kiro ekiyita amangu ng'ojja e misiri mukama mu kigambo ekyo otegeeza okusinna mu kubikulirwa essula esooka olunya olw'omusanvu nti era laba ajjira ku bire na buli liiso lirimulaba tukimanyi bulungi mukama onaatera okudda ayi mukama waffe yesu naye tujja ayi katonda ffe omuyinzira ebintu byonna kubanga watulambika ng'eggwanga lino erya
uganda
mu bunnabbi okusira mu isaaya eno essuula ey'ekumi n'omwenda olunya olw'okutaano paka olw'omusanvu watulambika n'omugga kiira ensibuko y'omuggo kiira mu ggwanga erya uganda oguyitamu okutuuka e misi oguyitamu paka mu mediterranean sea ng'otegeeza ayi mukama omuyinzira ebintu byonna nti awali ensibuko eyo ey'omugakiira okusira mu yokaana essuula ery'omusanvu 37 paka 39 nti omugga ogwo gulipuliza entinga omwoyo omutukuvu wali olina okutuwa mu nnaku nga zino kubanga wayogera twebalikkiriza munda mu bo muli kulukuta emigga egy'amazzi amalamu tyekiwa kyogera ku mwoyo omutukuvu eyali agenda otuweebwa n'ekiseera kye kino ayi mukama era kituuse tuzze n'amaloboozi gaffe kubanga wategeeza mu isaaya essula 19 olunya olw'ekumi n'omwenda tewalibeerawo ekyoto wakati mu nsi y'emisiri wakati mu nsi ey'afirika era n'empagi wali ku nsalo n'otulaga mu kubikkulirwa essuula eyo ey'omusanvu olunya olusooka paka olw'okusatu nti bamalayika abana abali ku nsalo n'enyeezi ensi nga bw'oyogera nti bamalayika ababiri bali eri mu pacific ocean ku sayidi eya asia wayitawo isirayiri waliyo empagi emu ku sayidi eya yurupu wayita roma noyita bungereza ewaliyo malayika omwayimiddeyo wano ku mpagi ebiri endala eziri mu atlantic ocean waneno okuliraana afirika emu eri ku sayidi ya amerika ebadde eyimiriddeyo ennaku zino zonna n'endala eri ku sayidi ya afirika eyimirira kankano era ikweta esalamu nayita wali muleke victoria awali ensibuko y'omugga guno kiira bwe wasuubiza nti eggwanga eryo waliyita era okusuubiza kuno wakwogerako eri amawanga gonna nekigambibwa nti okuyitaba kwakat
katonda okuli kugwange lya Uganda okwitiba kwa katonda kuyasubiza manga gonna okuli kugwange lya Uganda era nojiita nogwita omulimu gwo okusembayo kusema zinga wensera kusema zinga wensera okusena mu Uganda kula lya Africa era nogamba revive ekyasize era okudizibwa obutya okukyasize okuva mu gwange lya Uganda mukama kyamazima kubanga wagamba misaa sule 19 tiwalibeerawo n'ekyoto wakati mu nsi yafrika wakati mu nsi eyafrika wakati mu nsi emisiri era ekyoto ekyo ogambye misaa 19 olunyiriri olwabirimuolumu nti ekyoto ekyokumanya katonda nti era abafirika abamanyibwa nga abamisiri mubisi balimanya katonda era katonda alibamanya mukama gwe wasuubiza nti olimenyawo ebyoto by'obutakumanya ebyogerwako wali eri mu bikola batume esula 17 onyene 19 pakolwa25 nti waliwo ebyoto ebyabalubaali bakatonda abatategeerwa n'ekyo tukyakatonda atategeerwa naye mukama wasuubiza ku kyoto kino ekyokumanya mu isaya esula 19 n'olunyiriri olwesula 11 n'olw'omwenda nti ensi erijjula okumanya katonda ng'amazima ganjala ku nnyanja era wasuubiza omulembe guno mukama wali mu zabuli eya 78 olunya olusooka pakulw'omunaana nti be baana abaligolokoka abamanyi katonda waabwe omulembe omupya ogutalibeera nga ba kitaabwe era wasuubiza mu Habakuku esula ey'okubiri olunya olw'11 esula ey'okubiri olunya olw'14 nti ensi erijjula okumanya ekitiibwa kya mukama ng'amazima ganjala ku nnyanja laba mukama otaddewo ekyoto ekyo wakati mu nsi yaffe eno ensi ey'e Uganda sebe omuyinza ebintu byonna era sebe ku kyoto kino mukama omuyinza ebintu byonna tuyimiriranga obweyamu bw'oyogeddeko mu isaaya 19:21 nti bali eyamu obweyamu era bali butuukiriza mukama omuyinza ebintu byonna twewaayo mu mikono gy'olwaleero kubanga mu mwaka gwa 1962 bwe twafuna independence mu Uganda twakola Uganda moto nga tugamba tujayimira ku lwa katonda ne ku lw'ensi yaffe mukama ku lwa katonda w'ensi yonna n'eggulu mukama olwayo tuzze okuyimirira omanyiza ebintu byonna okuyita ku kyoto ekyokumanya ekyoto ekyokutegeera wakisuubiza okuyita mu nabbi wo nabbi Musa wali mu kitabo ekyokubala esula 14 onyolabirimuolumu nti ddala nga bwe ndi omulamu ensi oligira okumanya ekitiibwa kya mukama ng'amazima ganjala ku nnyanja wakitegeerezaako mukama mu isaaya esula ya 40 onyolw'okutaano nti laba ensi erijjula okumanya ekitiibwa kya mukama ng'amazima ganjala ku nnyanja era abalina omubiri bonna balikirabira wamu era kubanga akama ka mukama ke kakiragidde omanyisa ebintu byonna mu isaaya esula ey'19 olunya olw'21 watugamba nga tumaze okweyama obweyamu ku lwakanne ku lw'ensi yaffe era n'otutegeeza okuyimira ku lulwo mukama ku kyoto kyo mukama olwaleero watutegeeza era tweyama obweyamu era tuli butuukiriza omanyisa ebintu byonna ne tubweyama nti ku lwakatonda ne ku lw'ensi yaffe ekyoto nekiteekebwawo ekyokumanya nga leero omulembe omupya ogulina okumanya katonda okujjudde leero n'otugamba tubeeyamu obweyamu tuli butuukiriza tukikola leero mukama nga tujja ne saddaaka n'ekitone nga tuzze ayi mukama fe bennyini nga saddaaka gye wayogerako mukama mu baruumi esula 12 olunya olusooka paka olw'okusatu nti kankano muweeyo saddaaka ennamu kwe kuweereza okw'amagezi nga temukyusibwa amagezi gammwe obutafaanyizibwa ng'emirembe gino mukama tuzze saddaaka ennamu ey'emibiri gyaffe okuweereza okw'amagezi olwaleero twewaayo gy'oli omuyinza ebintu byonna twewaayo sibe kabaka bwa kabaka yesu omuyinza ebintu byonna weewaayo okutununula weewaayo okutulokola era kitaffe yakikola nga bwe yayogera mu yokaana esula 3:16 nti katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana wo muyeka omwagalwa yesu kristo ensi erokokere ku ye kyawandiikibwa era mukama towaayo omwana wo okutusalira omusango naye ensi erokokere ku ye wabula yatutegeeza ayi mukama nga bwe ye bwe yeetika omusaalaba bwe yeetika obutali butuukirivu bwaffe nga mu isaaya ey'63 olunya olusooka paka olw'12 ku musaalaba waggulu ne yeetika obuyinike bwaffe n'abonaabona ne yewaayo ku lwaffe yatusuubiza n'atuga yatugamba naffe twetikka emisalaba gyaffe nga twewaayo ku lw'abalala olwalero nga uganda abeeyama obweyamo muyisa ebintu byonna twewaayo mikono gyo mukama twewaayo kabakabakabaka kubanga twakusuubiza okujja ng'ekitone okujja ng'ekiweebwayo saddaaka ennamu okukuweereza n'olwalero ayi mukama tuzze tetukyaddamu kukuswaza tetukyaddamu kukuswaza muyisa ebintu byonna buli omu kuffe yimusa eddoboozi lyo otegeeze katonda nti mukama olwaleero tetugenda kuddamu kukuswaza kubanga okuyitibwa okuli ku ggwanga erya uganda ku lw'amawanga gonna kuyitibwa kwezi obasuubiza mu bunnabbi obuli mu bayibuli mu byafaayo ebyaba european explorer abaanoonya ensibuko y'omugakiira nga basuubira walibaawo revival ey'amaanyi walibeerawo okuddizibwa obujja okw'ekigambo kya katonda era ne basuubiza n'osuubiza mu bunnabbi ofulumya ebiro bino ebya edi okusinzira mu kwolesebwa okw'aba australia ku ggwanga erya uganda okuyita munnabbi wilhelm wetzel kwewandiika mu mwaka gwa 1992 ng'otegeeza mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu olunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi ezaali 13 14 bwe bakyo nga bazze mu uganda nga bagamba nti katonda ali wano mu uganda akola omulimu ogusembayo okusemazinga w'ensi era mukama n'otegeeza nti oli wano mu uganda era n'otegeeza tuli ggwanga lya njawulo tuli bantu abalonde aye omuyiza ebintu byonna n'olwaleero mukama era wategeeza nti mu uganda waliwo omusajja alinga eriya era waliwo omusajja alinga musa era waliwo omusajja alinga omusika ow'okuntebe y'obwakabaka eya dawudi okukulemberamu omulimu gwa katonda ogusembe okusemazingawo ensi mukama tewakoma ku bunnabbi bwokka obwafuluma mu australia wabula mu mutume john mulindi mu mwaka ogwa 1995 wamuwa obunnabbi ku uganda n'ogamba eggwanga mu masaŋŋanzira eggwanga mu masaŋŋanzira n'ogamba walibeerawo okuyifuka kw'omwoyo okw'amaanyi mu uganda naye mukama otusaasire nga tujja okwewaayo osobole okufuka omwoyo wo ku mulamu bwaffe mukama ow'amaanyi omungi abune ensi yonna mukama otusaasire kubanga tetwakimanya okusooka tetwewaayo naye olwalero mukama buli kinnomu ng'oyimusa eddoboozi lyo baako gw'osisinkana obeeka omukwate ku mukono gwe omugambe kiseera kyakwewaayo ku lulwo nga kinnomu ku lwa kanisa ne generation ku lw'ekanisa ne generation ku lw'ekanisa mu uganda mukama atukkiriza olwalero ku lwa uganda eyayitibwa olw'amawanga gonna ku lw'ekanisa mu nsi yonna mukama atuddize omwayo w'omutukuvu mukama atuddize enjiri ey'amazima mukama atuddize yesu akomewo abeere naffe nabwe yasuubiza mateyo sura 12:8 olunyola 19:2 nti alibeera naffe okutuuka enkomeero era yasuubiza nti tufuule amawanga gonna abayigirize tubayigirize ebyo byonna byetulagira akomewo mu maaso ekati gaffe okuzimbwa kw'ekanisa ey'amaanyi ey'ekitiibwa ey'oluvannyuma abatukuvu ba mukama so si bizimbe kusobole okuddamu leero weeweeyo mu maanyi weeweeyo mu maanyi eri katonda omulamu weeweeyo mu maanyi eri katonda omulamu bulijjo akirindiridde kubanga atugambye mutemeseewo ekyokubiri esula esooka olunyola 8:9 nti yatuyitiira eyatulokola n'atuyita mu kuyitibwa okutukuvu era yasooka okumalirira dda abadde alinzeeko tusobole okumalirira n'atugamba batesalonika ekyokubiri esula esooka onyola 11 babadde batusabira tugwanire okuyitibwa kwaffe naye olwaleero omuyize ebintu byonna tujja nga twewaayo tujjanga twewaayo mumikono gyo mukama tujjanga twewaayo ayomeyiza ebintu byona tujjanga twewaayo mukama kkiriza otusiime mukama kkiriza otusiime bayibuli eyogera mu lubereberye esula ey'okuna wagaana kayini n'ekiweebwayo ki n'okigaana n'okkiriza abeli wakkiriza abeli n'ekiweebwayo ki olwalero omuyiza ebintu byona yeffe mukama tuze n'okukkiriza kubanga beebulaniya sura ekumi n'emu onyolwokuna bayibuli yegamba abeli yali okukkiriza yawaayo saddaaka eyakkirizibwa mu maaso go n'afulwalira mukama ng'eggwanga erya uganda tujja mukama olw'okukkiriza okuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kyo bayibuli yekwogerako nate mukama mu balumi esula ekumi kumi n'omusanvu okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kyo tuwulidde mukama ekigambo kyo mwe wayita okutuyita mukama era wategeeza tuliyimirira munaku zino ez'oluvannyuma ne kankano tuse nga uganda nganze kinoomu mukama ng'ekanisa ne generation ng'ekanisa mu uganda nga uganda twewaayo twewaayo mukama tukkirize leero mukama bayibuli eyogera mu zabuli ataano mwemu gitongoma wooli sonoonizaako omwoyo omutukuvu mukama totugoba totugoba wooli mukama omuyinza ebintu byonna twewaayo leero twewaayo mukama twewaayo kabakabakabaka twewaayo omuyinza ebintu byonna twewaayo emasa eddoboozi lyo weweeyo nga kinoomu weweeyo ng'ekanisa eya regeneration abaweereddwa omulimu okukulemberamu okuyitibwa kwa katonda mu ggwanga erya uganda okuyimusa ekanisa yonna egitegeere weweeyo ng'ekanisa uganda weweeyo nga uganda weweeyo ng'ekanisa mu nsi yonna weweeyo ng'ensi kubanga twayitibwa ku lwayo era etulindiridde mukama omuyinza ebintu byonna katonda wafe omulamu katonda wafe omulamu wayogera ng'osinziira wali eri mu bakolisa ekyokubiri essula ey'ekumi n'emu olunya olusooka paka olwokutaano nti bwe muligoberera omwoyo omulala bwe muliweebwa omwoyo omulala era engeri endala mulijikkiriza nti nedda mukama tujja mukama nga twegaana emyoyo egy'obubi nga twegaana emyoyo emibi amaanyi g'ekizikiza amaanyi ga sitaani ag'abanabbi b'obulimba abatuma ab'obulimba tugeegaana olwaleero tujja okwewaayo eri omwoyo omutukuvu mukama genda mu maaso osabe yimusa eddoboozi lyo yimusa eddoboozi lyo mu ssaala gye twatandise n'okusiiba akano nga tuzze mu kwewaayo osobole okwewaayo eri mukama osobole okuyimuka ne ku bigere byo oba okooyi nga bw'odda wansi bw'ofukamira bw'oyimuka tekijja kugaanibwa bw'owulira ng'okooyi ofukamira ng'oyimuka ku bigere ebyo bw'owulira ng'oyagala fukamira ng'oddayo wansi naye yimusa eddoboozi lyo weweeyo mu ssaala y'okwewaayo eri katonda katonda waffe asobole okutukkiriza kireme okuddamu okwogerwa nga bwe kiri mu Tesalonika ekyokubiri ekisuula ekyokwongera kumi n'olumu tukyabasabira mugwanire okuyitibwa kwammwe mukama akituukiriza leero bw'atubikulidde nga bwe yabikulira nabbi yeremiya mu yeremiya esula ey'omwenda mu daniyeri esula ey'omwenda olunya olusooka paka olwokuna ebitabo byamu bikulirwa n'ajja mu kusaba okwokwewaayo ng'asiiba mukama omuyinza ebintu byonna tweyongera okujja okwewaayo weyongera okujja okwewaayo ssebo kabakabakabaka otukkirize reero tukole naawe bayibuli yegamba sebo omuyinza ebintu byonna mbakolisa ekisooka essula ey'okusatu onyola omwenda nti nga tubeegayiridde bwe tuwereddwa ekisokola amu ne katonda nti bwe tuli abakozi amu ne katonda ng'ekkanisa ye eyo nnyumba ye mukama era n'ennimiro ye nga yemmwe bayibuli neetegeeza mbakolisa ekyokubiri essula ey'omukaaga olunya olusooka ng'egamba nti tuwereddwa ekisa kino okukola wamu ne katonda tubeegayiridde muleme okuzanyira mu kisa kino mukama tukkiriza okudda leero eri omwoyo w'omutukuvu wagamba sebo muyinza ebintu byonna mu zaakaliya nya mukaaga sirwa amaanyi sirwa buyinza naye olw'omwoyo w'omutukuvu era sebo muyinza ebintu byonna eggwanga lino erya uganda newankubadde nga twayitibwa tetwasooka okumanya bwe tunaayimirira naye olwaleero mukama tukomawo sebo eri omwoyo w'omutukuvu tukomawo sebo eri omwoyo twatula nga tujja gy'oli nga twewaayo eri omwoyo omutukuvu bayibuli nga bwetugambye mubakolisa ekyokubiri esula ekumi n'emu nti bwe muweebwa omwoyo omulala bwe muweebwa enkiri endala bwe muweebwa kulisa omulala muyinza okumugoberera nti nedda mukama leero bwe twasooka okugoberera emizimu emitukuvu nga tugiyita omwoyo omutukuvu naye otwenenya nga tusaba otusaasire nga twatula ebyonono byaffe nga kinoomu nga ekkanisa ne genesoni ng'ekkanisa mu uganda nga uganda Uganda ngai kanisa mwasi yona ngesi yona mkama na tuatula na tusabotu sanyiwe betuako miremiye chichanya jogiru wako mutemisewo chisoka sureyo kuna kushoka pa kuroku satu ntena kuzija abantu barikano kubera mkukiriza abako miremiye chichanya ndo kuigiza kwa basitani mkama tuwari tuwako bere omoyo mubi emiye chisitani amanyo agatari maruji goyo kira kwa miremiye shureya mirimwesatu onyoro muenda pako rekko me ntibanabele bakabona bono onese amagenda kabasima runji namanji kabasima runji kwene nyamo kama eranga tusabotu kirisi tukomeo nga tuwe wayo elio moyo wa matukufu atuwa amanya matukufu amanya agata koma kumanga gafa jori mkama bible ye kogera ko mikole lawa tume esule soka onyoro munana timayo moyo matukufu walija alima wa amanji omoyo matukufu kwene nyotu sasili kwene nyotu sonyiwe tukomeo chori kumanga kwemo bezi elature kiro mkama afu yesu bible inge yogira mwiyokana esule kuminanya onyore kuminatano paka kuminamusanzu nge gambati mwemume iramuzi na mkwata miragiro biyangi mdiba sabi romo bezi omoyo matukufu ilasiri vareka gaba amurekua omoyize mtumia na oruwarero tuzeri omoyo matukufu mwiyokuwa tutumira mwiyokirango ugamba mwiyokana esule kuminanya onyore kuminamusanzu mtumwe matukufu walita alibe rajemuli kubanga mumanyi elamu mudaba elalibe rajemuli uruwale otu enenya kubanga moyo matukufu guwayo kira kuhu mayokana esure kuminenya orunyoro abirumu mkaga njibwarija alibe igirisa vyo na alibe somesa vyo na naba jukisa vyo na bengabara gira tuwari tuwa mchemira tuwari tuwa mchemira natuko mele domoyo kwa sitani omoyo kukosabana bachemu ugogeru wako uwefeso bili orunyerere orisoka pako reo kusatu ntinga tuko berera omoyo kukosabana bachemu omulangira wamanya agomu panga amanya agechizikisa na uruwa yetu wene nya tutu katuko mao chori omoyo wa mazima tuwe wae chori ya tutu miwa mwiyokana esule kumene nya esule kumene mkaga onyolo kutano pako reo kumene pili ntina ye omobezi omoyo wa mazima waharija alidu mirise sechibi omutukirifu no musango uruwa mutukirifu uruwa musango kubanga tebanzi kirisa uruwa mutukirifu kubanga bagana umwana wakatonda uruwa musango kubanga umurangira sitane asaridua musango uruwa rilomu kama tuwene nya mutuwa denga tukumera emeo yemili daimoni ya ziragula zoyo girako nukwa watume kumina mkaga kumina mkaga paka mimu tanu na daimoni ya ziragula zawa mbekanisa mbanabi waburimba mbatuma waburimba eramba burisi njira waburimba abakosi mbia magirobi ya sitani eyo namu kama okumira dela mbasa mize abomusi na jayi ngire kanisa na tuwale kawo moyo matukufu oruware romu kama oruware romu kabaka tuwe musa tuwe waye romu moyo matukufu tuwe waye romu moyo matukufu tusabatu kirise yimuka kubigere vyo yimuka kubigere vyo tamburemu yimuka kubigere vyo tamburemu ononyo oruganda romu gambe wewe yeri omoyo matukufu omoyo wakatonda bible yegamba makolise chisoka esure yokubiri orunyorwe kuminorumu pako rwe kuminetano ntituawe moyo guansi netuawe wa omoyo afamu guru atukabia nti abba chitafe leko mkirize ademu atukule mbele wala mbilo wili omoyo mtukufu tuwa msomya netuwa mkiriza kutukule mbele netuwa nizeme oye mibi netuwa nizama nge chizikisa emizimu emitukufu na tukito moyo mtukufu echo tuchene nya elanga tumwega hida elanga tumusaba atukirize oruwarero tusasile mkama otukirize elio moyo mtukufu kwa watu meda kwa ugamba nikole wa watu me esure soka orinyoro mnana kwa moyo mtukufu alija alima wa manji kwa moyo mtukufu tukwanirisha nabwa tuwe wae chori tukwanirisha nabwa tuwe wae chori chango mkama labisi wa mfe labisi wa moyo wa mazima bible ya yogira nikole wa watu me esure yokubili orinyoro soka pako rokuna ntumanane majake nimi asambali nebachisiwa moyo mtukufu tukwanisha moyo mtukufu nabwa wakeda nikole wa watu me esure yeri yokubili orinyoro soka pako rokuna wakambiko wa watu me mnini asambalilo kukana maso sabe yimusa dobozi yimusa dobozi weweyo weweyo kuruwa Uganda weweyo kurekanisa mosiona weweyo erana yojwe wayo 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 buwereza buno wayo buwereza wayo makanisha mu Uganda wayo makanisha mu mtukufu akome wari mirizese yetibi umutukirivu na musango wayo makanisha mu Uganda wayo Uganda wayo Uganda wayo mikono cha mu mtukufu atukulembere mu Bible yegamba barume suru ya munana onyore 14 pa 16 abakulembere moyo wa katonda bana ba katonda ero moyo yenyani wamune mioyo chafu mugambe wamune mioyo chafu wamune mioyo chafu asina mufi abati tafi mugambe kwa moyo gwake wekate kwa moyo gwake moyo mtukufu wekate na moyo gwake wewe urwalero kwa hiyo ekanisa mu Uganda mimi mtima chayo tuna kwa Uganda na mtima kwa Uganda kwa kanisa mosiona na mtima kwa Siona ekanisa mosiona kwa Siona na mtima kwa Yesu kwa Biblia yako gadeko barumi munana 14 pa 16 ngekamba ntaba kuna moyo wa katonda bana ba katonda ero moyo yenene wamene mioyo chafu wamene mioyo chafu asinda abati kafu changu mfemu kama changu mferero Biblia yogera bakoli sekisoka bakoli sekisoka esure yo kusatu 16 paka 18 temu manyi na mri ya kali ya katonda erango moyo wa katonda atula mumwe moyo karwe moyo karyo mirgu moyo karyo mirgu sadaka namo ajakore nawe muwe ye karuye kanisa yona mu Uganda muwe Uganda yona chimuwe 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 muwe Uganda muwe Uganda ruwalero tesikari na mikono ya shetani jije Uganda jije mu mikono ya shetani jije mikono ya shetani jije musamese jije mubudogo jije mikono ya moyo mtukufu atukurebele mu moyo wa masiba tusasiro kirise tusasiro tukirise tusasiro tukirise tusasiro tukirise mubuchufumo mubuchufumo Biblia yakwagera ko Biblia yakwagera ko mubakorisa mikola abatume mikola abatume esura ya 10 oroksa nolokola nabaje kanini ingaso muri nabajisuma moyo wa kitoto enimi yeso muri esura ko mubuchufu obwo moyo wa mtukufu wali ari mu mukubikulirwa esura ya 10 onyoro kutana Biblia yakama nenda betabaza musafu ezo muri gazaka maso kentu ya katoda jamii ya musafu ya katoda manirisa mbutufu jamii ya musafu ya katoda manirisa nisembura mungu wewe yo chari omgambe mubuchufu ameyo musafu jitula moze jitula mukanisa ni jeresa jitula mukanisa mu Uganda jitula mu Uganda Uganda efuka sibuko eya makasi no kutegera nge kisubizo cho wachogera muwere zao omutume nabi yokana nabi yani mulinde wayogera nte Uganda wali berao okufuka kwa moyo okwa mugundu okwa mugundu the mind out of the Holy Spirit in Uganda. Let it be now. Let it be now. In the name of Jesus, power your spirit in the fullness. Mufuka makama. Erawa yogera. Mugamba na mutume yokana. Uganda rimasibuko ya magazi. Na kutegera. Mukama tuwe wayo. Omoyo mutukufu. Tuwe wayo joni. Tuwe wayo. Jangu mumutufumu. Tutuare nga ye kariyo. Tutuare nga ye kariyo. Tuare kanisa. Uganda nga ye kariyo. Tuare Uganda. Tuare Uganda mukama. Tutuare Uganda. Tutwara Uganda Tutwara Uganda Tutwara Tutwara Uganda mukama tukurembera mu moyo wa masiba tukurembera mu moyo wa masiba tukurembera mu lero lero iyo iyo mukama tuli babo tuli babo mukama tuli babo tuli babo mukama tuli babo lero tuli babo lero bo watutonda nafa tuliza dalio tuli babo tuli babo lero tukomye wa mukama tukomye wa mukama joni tukomye ya moyo mutukufu tukomye wa mukama odwa lero tuwaye kanisa mu Uganda chifure kaliyo chikurembere mu chikurembere mu moyo wa masiba chikurembere mu chidukire echimbaro kana esure okuna onyoro okuna tayari mufe wa mani okusinda ari mosi jangu twe wate yo mukama jangu lero twe wayo mukama twe wayo Yesu twe wayo moyo mutukufu chitafikirisha kisha moyo mutukufu Biblia mogera ko murubere bere esure yo mukaga onyoro soka bakole kusatu owagamba nti omwoyo wo takaane n'abantu kubanga bagwe mu biri omwereere era ennaku n'ozisala naye olwaleero omukama tetwagala kuddamu newankubadde okaayanya omwoyo w'omutukuvu naye twewaayo tetwagala mukaayanya leka je mufe twewaayo leero twewaayo leero mukama twewaayo tukkirizayo mukama tukkirize mukama omwoyo w'omutukuvu mu bujuvu bwo alabikira mu nnimi ez'omuliro mu nnimi ez'omuliro ku mikulu esula y'okuna onyolwokutaano entabaazi omusanvu eza katonda na zaaka mu maaso g'entebe ya katonda gyemeya omusanvu egya katonda ku bikkulirwa esula y'okutaano olunyerere olw'okutaano n'olw'omukaaga nendaba omwana gw'endiga ng'alinga eyattibwa nalina amayembe musanvu n'amaaso musanvu gyemeya omusanvu egitumwa mu nsi yonna egitumwa mu nsi yonna olwalero mukama tumemeyo gy'omusanvu ekikola obujuvu omwoyo emaaso go gotuma mu nsi yonna gatusinkane wano gasinkane ekanisa yo mu uganda leero gwanga twewaayo gasinkane ekanisa yo mu uganda yonna gasinkane uganda egwanga lyewayita egwanga lyewayita egwanga lyewayita lijeeko ekivume omwoyo w'amaziba tujeeko ekivume tujuse ekitiibwa kya mukama tujuse ekitiibwa kya mukama tujuse ekitiibwa kya mukama ekitiibwa kya mukama ekitiibwa kya mukama ekitiibwa kya kabaka yesu ayo muyise ebintu byonna leka ekitiibwa kyo kikke mu uganda omwoyo w'omutukuvu amaaso g'omusanvu gotuma mu nsi yonna gasinzire wano gabone uganda gabone afirika gabone ensi yonna gabone ensi yonna ensi yonna bayibuli eyogera isaaya 11 onyolwokubiri omwoyo wa mukama alibeera ku bo omwoyo w'amagezi alibeera ku bo omwoyo w'okutegeera alibeera ku bo omwoyo w'okuteesa alibeera ku bo omwoyo w'amaanyi alibeera ku bo omwoyo w'okumanya alibeera ku bo omwoyo w'okutya mukama alibeera ku ffe tukwaniriza omwoyo wa mukama tukwaniriza omwoyo wa mukama tukwaniriza labisa ekitiibwa kya kitaffe labisa ekitiibwa kya kitaffe bayibuli ekwogereko mu yokaana 16 12 n'okugera ti omwoyo bw'alitya ayitoola ku byange n'abawa kubanga ebyange byebya kitange era alingulumiza nze omuyiza ebintu byonna omwoyo w'amazima labisibwa leero labisa omwoyo wa mukama omwoyo w'amagezi mufe twewaayo twewaayo kanisa mu uganda twewaayo omwoyo w'amagezi agali mu kigambo labisa amagezi agali mu kigambo agogerwako yeremiya sula 8 8 paka olw'ekkome obanga baganya ekigambo kyo magezi kyagali mu bo twewaayo mukama twewaayo yesu omwoyo mutukuvu tukwanize tukkirize leero tukkirize leero omuyize ebintu byonna tukkirize leero tukkirize leero omwoyo w'amagezi agali mu kigambo amagezi agali mu kigambo ekigambo ekyatonda ebintu byonna emisingi gy'ebintu ekigambo ekireta eddoboozi lya katonda kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu twewaayo ebyomwoyo w'okutegeera ayogeddwako isaaya 11 12 omwoyo w'okutegeera abikula ekigambo kyo ekigambo kyo kiragiro ku kiragiro ebiragiro biri ku bina kiragiro ku kiragiro kiragiro ku kiragiro ebiragiro biri ku bina lunyeriri ku lunyeriri lunyeriri ku lunyeriri enyeriri biri ku nya ku buli kigambo ekibuulirwa wano katono newali katono mwendagaano empya n'enkadde n'obuwasuubiza wali eri mu isaaya 28 9 paka olw'19 paka olw'13 ntera ekigambo kya mukama kiribajira kiragiro ku kiragiro olunyeriri ku lunyeriri ayi mukama wano kawali katono bakwatibwe bagwe omwoyo mutukuvu labisa ekigambo kyo mu kutegeera omwoyo w'okuteesa tuweebiro n'ebiseera tukwaniriza twewaayo twewaayo eri omwoyo w'okuteesa kwa katonda omwoyo w'okuteesa kwa katonda ayawula katonda byayagala n'ebyatayagala amanyi ebiro n'ebiseera ebya buli kigambo amanyi ebipimo ebipimo by'ebintu byonna twewaayo gyali genda mbaaso weweeyo weweeyo eri emyo musanvu gya katonda egikola obujuvu bw'omwoyo mutukuvu
Offer to the Lord.
Offer
yourself to the Lord.
Tell him
the spirit of your cancer manifested in me. Your
words
filled in me. I know the season of things. I know measurements of things. I know what Bible says. Revelation
1:19
and 21. You write what you've seen and what you've seen
and what
to come
and what to come and
what to
come
and what to
come
and what
to
come.
Ero manye,
you know,
the Council
of God, the
Spirit
of Power,
Bible
speaks of Isaiah
11,
the verses
4,
the Spirit of Power,
Ali
will be on them.
The Bible
says, the Spirit
of
Power,
the
Spirit
of
Power, the Spirit of
Power, the Bible
says,
Matthew 10,
the verses
4,
the Spirit
of Power, the
Spirit of
Power, the
demon,
the
Spirit
of Power,
the
Spirit of
Power,
the Spirit of
Uganda,
the Spirit of
Power,
atule musiona asigukure agome mizimu ando awonyaga rwate kwanga bible yekambi badamani okugoma daimoni sona okwonyaga rwate gona namanya ago karabikira moyo mutukufu mushakaria esureyo kuna onyoro mukaga sirwa maji sirwa yesa nero moyo wakatonda era bible ne yekamba Mateo 12 abiri munana webanga agome mizimu kuba moyo wakatonda obaka baka wakatonda ubajide Mukama,
the
picture Damu, who got a set diamond and Kuru, Lavanabi, Ovimba, the Bakora, Lavatuma, Ovimba, the Bakora, let one is Omayawa, I go back diamond, Omayawaya, the Rote, Omayawa Mani, Tukwanirisa, Tukwanirisa, and I got to good damage to my affair, to good damage to my affair, Lava Tugamba, Mokukurima, Sureoko Satu, or in your Kumanamanda, no Rabiri, or you come to my affair, or Kokona, to Kurawa Yingire.
You open
to
good
them to my
affair.
Can I send
Uganda?
Now Uganda, to good them to my affair, to good them a kama, who's about to kill you, Moya Wamani,
a gem of
Femkama, a gem of Femkama,
Moya
Wamani, and I'm saying Yachitano, and you come here and Jimmy, and you come back to Wakadona, no more took it from Wakabakabamukuru, Wanga Yagamba, Mumatayo, and Sureya Kome, or in your Roman Savu, no Romanana, Mamukenda, Mamori, Kawaka. Musembete, Muanye, Mugabem, Mosuki, Orwarero, Natukado Kutayo, Moya Matuko, Atua Man, Moya Man, Matuanirisa, Jetua Delero, Yamani Gakaton, Agata Koma, Agogirako, Moya Matuko, Momika, Esureo Kubiri, Yoromakata, Norom Savu, Chirio Germa, Waisiri, Tomoyo Guamakama, Mufuze, Tabukora Boroji, Abatambrida, Mugorokofu, Amakwa. Chikama chakatona Omoyo guamakama Kafuze Mumanya amanchi Kayo gerako Kumikurirwa Kumina maenda Onyoro mkaga Ye katonda Omnipotent Katonda Alina maanyi Agata koma Nabisa maanyigo Kasa nyewo Amanyige chizikuza Kasa nyewo Amanyi Age mizimo Bamaraika wagwa Batekibu wa usi Omoyo umetukufu Na akomi emufe Chilemo kudamo kogerwa Echogerwa maisaya Mkaga musatu Kuminemo Ntiyariru dawa Eyasa ngomoye gwe Mumase katika we Eyatambri zanga Mkono go watyo Awali ya mkono gwa musa Mkamare kachile mo kudamu Okumuzi wa Ntiyariru dawa Eyabawa ngomoye we Na muteka mmase katika we Mkamatumani nizo Dwe wayonge chwe wayo Dwe wayonga yeka Eyomoye mtukufu Akirizokola na fe mkama Akirizokola na ferero Mumurimu gwa gusema yo Usema zinga wesi Mrevival
In the
restoration Okuzizwa buja Okuzizwa buja Okusinga okusemba yo kusema singa wesi okuva mu Uganda ekula lya Afrika n'olwalero tuyimusiza maluba sikafe tukirize mukama tukirize mukama Bible yegamba Zaburi ya 5 mwemu 12 temukama onzirize sayo robo kosi onyweza n'omoyo wetembe tunyweza n'omoyo wetembe omoyo wa mirembe omoyo wa mukama tunyweza mukama Bible yekwogera ko bakorise chokubiri esule kusatu 14:17 temukama afe gwe moyo Era wali omoyo gwa mkamafe we wali edembe owange kwatana manya kwatana manya omoyo wa manyi huyo omoyo wa manyi huyo huyo ka mumanya amaji huyo anabishwa anabishwa mu Uganda anabishwa anabishwa katemufe anabishwa mu kanisa mu Uganda anabishwa mu Uganda ameka amani gachi zikisa ameka emzimo ameka oburogo ameka obusamise ameka garwate Destiny got a demo soon. akamega uyu arabishwa omwoyo wa mirembe omwoyo wa mirembe arabishwa umanya amatu akauyo uyu arabishwa mase katika fe bible ya mogera ko mezaburi 13 mwenda olinyoro mukaga pakoro mwenda tunadukira wa okuveria moyo gwe tunadukira wa okuveria masoke we wawo mugurujari musujari wasujari mumakombe norwaero arabishwa muri sifo tunamukonekti nako tunakoranga na ye tunakoranga na ye mumanya maji koroma mukono gwa mukambe mukama nkora nawe mukama nkora nawe namuwariari mubakorise chokubiri yesule mukaga kuturi abakozi wa munawe inza Uganda inza Uganda inza Uganda inza kanisa monsi inza kanisa monsi newaye mikono cho newaye mikono cho mukama okora wa munawe yeki subizo cho ekiri makorise chisoka yesule kusatu nyoro maenda kuturi abakozi wa muneka tonde ne kanisa nemiro yesio nani miro ye noarero mukama newayo na Uganda newayo ne kanisa mu Uganda newayo ne kanisa mwesiona newayo gesiona yango mukama nabiswa masaka tikafa nabiswa mukama tujawari amuzoriona tujawari amuzoriona tujawari amuzoriona ibade bikusindikiriza newayo gera kwa mwezekeri esule yo manana urinyoro soka pakore 13 ndinga bateke chifananyi echo muzizo basobora kusindikiriza nendele dalawa kwa mwatu kuvuwange mukama tujawari amuzizo ngomuzimu amutukufu tukujawo tukujawo mukama tujawo tujani eje soka ezimi tujani eje bisaji tujani eje bisaji tujijamba sekati changu mukama nabisi wa moyo wa masifa mumanya amanji nabisi wa mumanji nabisi wa mumanji sanya amanji kachisikusa sanya agarwa degastani sanya wa seremu sanya wa kasa sanya uligarwate mungiri wa wakabakabo nobu tukirifu wakabakabo wa mungu watukambako timusoka mononyo wakabaka nobu tukirifu bilo mina wongeru wako tidukire ebyama garo mere ya bana chamota mbure chamota mbure weko kuyogera nae mugambe mukama asomo yewe woku tu woku manya tugude ya mitima tuwe wayo woye woku manya ayoke wako maishaya kuminemo onyoro woku miri tuwe woku manya alibe rakubo laba mukama ya gamba ubakori se chokumi esule yoku na onyoro mkaka pakuro woku tano ntikatonda ya lakiro omusano omusano woku manya echitibwache omusano woku manya echitibwache wakenga mchisikisa yemusa dobozi yomu gambe mukama gwa ragira omusano woku manya echitibwache mumaso ga kwisu wakenga mumaso go wakenga mchisikisa echoburi mbo wastani mugambe mukama sindi kwa musana omusano woku manya okwiga mwe woku manya mukambe mwe woku manya mwe woku manya mwe woku manya katonda karero kubanga bible ye gamba bible ye gamba moyokana esura eyo 17 nonyoro kusatu ntobura mabuta kwao kumanya katono mwa mazima ne kuso yesu oyo kwa yatuma erala bawe wao abantu bakatonda mukoseya esura yo kuna onyoro mukaga babade bazikira oyo kubura kumanya naro rwarero gamba mukama ne kwa moyo kumanya ara bisiba mufai ndaza chinono nge kanisa ni generation nge kanisa nge kanisa yona mu Uganda nga Uganda nabisa moyo kumanya ayi mukama nabisa moyo kumanya nabisa moyo kumanya abantu bo bale mo kuda mo kusikira kubanga wagamba mukosea mukaka onyoro mukaka noro musanfu omuyize bintu byonda ngo gamba tuwe wao oyaka ro kumanya katonda okusinga biwe bwayo ebyokebwa ne sadaka mukama rwalero nero nero somoyo kumanya somoyo kumanya mutima jafe mutima ja Uganda mutima ja siona bayani enyota enyota yo kumanya enyota yo kumanya enyota yo kumanya ekigambo cha katonda yayogera ko mu Amos 8 onyore kome sa 12 wali bera wenyota enyota yo kumanya katonda enyota yo kumanya katonda enyota yo kumanya ekigambo cha katonda ne njala ne kasomo yo kumanya mugambe omoyo yo kumanya omoyo yo kumanya omoyo yo kumanya tukwaniriza tukude mitima jafe tukude mitima jafe tukude mitima jafe na Uganda ne kanisa mu Uganda ne kanisa mu Siona ne kanisa mu Siona ne kanisa mu Siona na igensi yona ne Siona kwaniriza moyo kumanya katonda yasubiza katonda yasubiza Isaya 10 nemo Isaya 10 nemo Isaya 10 nemo onyoro mwenda ntiraba tewali bakuruma tewali bakusikiriza kubanga eseri tulokumanya kunyanja ekitiba kya mukama n'amazzi wegajala kunyanja soba omwoyo wokumanya omwoyo wokumanya omwoyo wokumanya omwoyo wokumanya tukwaniriza 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 mukama yasubiza mukama yasubiza maisaya kumi ne muhabakuku kumi ne muhabakuku biri kumi na nya nteesari jiro kumanya ekitiba kya mukama n'amazzi wegajala kunyanja yanize omwoyo wokumanya yanize omwoyo wokumanya yanize omwoyo wokumanya tokowa 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 omwoyo akuwa amaanyi akuwa amaanyi osinde weweyonga yesu yesu yali ku musalaba naye teyakowa teyakowa naawe olwaleero kitwale nti weewaddeyo weewaddeyo ku lulwo weewaddeyo ku lwa regenerationi weewaddeyo ku lw'ekkanisa mu nsi yonna mu uganda mu nsi yonna ayo muyiza ebintu bina twalize omwoyo wokumanya wasuubiza munabbi nabbi musa mu nambazi esula ey'ekkumi n'ennya abiri mu lumu tesali jira okumanya nabwe ndi omulamu esali jira okumanya ekitiibwa kya mukama amazzi wegajala ku nyanja yasuubiza wali eri mu isaaya ey'amakumi ana onyola okutaano nti esali jira okumanya ekitiibwa kya mukama era balina omubiri bonna balikirabira wamu kubanga akamwa ka mukama kekakiragidde mukama leka omusana omusana gw'okumanya gwake okubikulirwa okubikulirwa kubanga wagamba mu ngero nti abantu abatali kubikulirwa abantu bazikirira okubikulirwa ye mwoyo w'okumanya okumanya okw'omwoyo okumanya okw'omubiri twasuubiza mu danyeri kumi na bbiri onyola okuna nti raba mu nnaku ez'oluvannyuma okumanya kulyeyongera okumanya kulyeyongera leeta okumanyako era mukama abalina amagezi balitegeera se ku babi tekuliba n'omu alitegeera olwaleero omwoyo w'okumanya omwoyo w'okumanya tukwaniriza katwaniriza omwoyo w'okutya mukama omwoyo w'okutya mukama bayibuli emwogerako isaaya kumi n'emu isaaya kumi n'emu onyola okubiri tera omwoyo w'okutya mukama alibeera ku bo twaniriza omwoyo w'okutya mukama bayibuli emwogerako ngero esula emunaana kumi n'asatu okutya mukama kukyawa kibi okutya mukama kukyawa kibi amalala n'esukuti ekuba ebbi akaba akabambaafu abikyawa tubivaamu leero tuvaamu kibi tuvaamu kibi tuvaamu kibi mukama twaniriza omwoyo w'okukutya twaniriza omwoyo w'okukutya okukyawa ekibi ayogerwako yokaana kumi na mukaaga taano paka n'olwabiri nti raba omwoyo bw'alijja alirumiriza ensi y'ekibi obutuukirivu n'omusango tukwaniriza omwoyo w'okutya mukama lumiriza lumiriza ekibi lumiriza ekibi naba mukama akusonyiwa mukama akusonyiwa mukama akusonyiwa mukama akusonyiwa mukama akusonyiwa mukama akusonyiwa asonyiwa liriyo kino mwakusonye akukomyawo mukumuweereza akukomyawo mukumuweereza akuyise akuyise wuyo wuyo mukama akuyita akusonyiwa ebibi mukama akusonyiwa mukama asonyiwa ekanisa mu uganda mukama asonyiwa ekanisa mu uganda mukama asonyiwa uganda mukama akusonyiwa uganda akwaniriza wuyo agolodde omukono wuyo agolodde emikono wuyo agolodde emikono gye akwaniriza olwaleero akwaniriza omwoyo w'okutya mukama katuuse nga tukyawa ekibi awatali butuukirivu tewali ayinza kulaba katonda naye bwe tukyawa ekibi tufuna obutuukirivu netulaba katonda wuyo wuyo mukama omwoyo wa mukama se alabisibwa wonna abunye wonna alumiriza ensi yonna ekibi obutuukirivu n'omusango tusudde amalala tusudde amalala gonna tusudde esukuti tusudde ekkuba ebitulivaamu tukyawa ekibi mukama tusindike mu mawanga gonna tubalagire tubatye mu kibi bayibuli egamba yokaana ngero esula kumi n'omukaaga onyola omukumi n'omukaaga okutya mukama kukyawa kuyamba bangi okuva mu kibi tugenda okuyamba olw'omwoyo okutya mukama omwoyo w'okutya mukama omwoyo w'okutya mukama okukyawa ekibi okuyamba bangi okuva mu kibi tukwaniriza leero tukwaniriza leero tukwaniriza leero kyanga olumirize ensi y'ekibi obutuukirivu n'omusango tandikira kufe tandikira kufe tandikira ku kanisa eya regenerationi tandikira ku kanisa mu uganda kwata uganda yonna kwata ekanisa yonna munsi kwata kwata ensi yonna mukama lumiriza ensi y'ekibi obutuukirivu n'omusango nga tutereeza ekkubo lyo nga tutereeza ekkubo lya mukama yesu ng'oli mu kkubo lyakomawo omwoyo w'okutya mukama atuyambe okukwata ebiragiro byo kubanga bayibuli egamba ngero mukaaga abiri musatu ng'ekiragiro kya mukama taala yennyini n'etteeka musana ogunaatumulisiza gweyogerako mu yokaana kumi n'emu atambulira musana teyeesitala leka ebiragiro byo amateeka n'emisango bikomawo mu kkanisa yo Kitafe agurumizi wa mugwe mwanga yake na miyokana kumina musamvu inti mazo kugurumiza kosi tato mwinsa binti bema tuzabo kilisio kusaba kwa fengariyo weba do mwinsa binti bema
thank you almighty
tugendo kudamu feze yoku ni mkama iranga tuina una yoku satu mkama yoku ni tugendo kudamu kama ngatuena nyoro kugubere njiri yoku
lima following the false gospel
njiri
a gospel
of
the things of the world
in
the gospel of your kingdom and righteousness
in
the kingdom of heaven.
Na yemu kama uruware
but Lord this day
tukoma wote
come back still
ngatwe waheri njiri yowe akabakabwa no butukirifu
gospel the kingdom of heaven
iranga twagoro jifuke kama anya
manje what do I not it much power
ubuyinzo bwe kitabo
authority greatest
na wewe uriwa mukama
you preach
twa ibira bulimba
no false uri
anaji uriranga
ngabo
washubiza
as you promised
wali yari mu Isaiah 28
is that 29
Chirita mwe misana lechiro.
Ero
kutegere bibuli bakulifuka tisanjerebi. Tugenda kudda makama. Tukiriziganyiza makama ngapo wagamba. Matayo 11:18-19. Babiri basatu bana kanye chitu kosi. Oja kuchikola makama. Tusabye mukukanya. Ngatumaliriza. Okweyandule lyo muntu kufuna okweyali. Tugenda kudda okweyali yanjiri bakabaka bwakatonda.
No
mutukirifu. Bwakabaka bwomugulu. Ngaba nabi naba tumwe bachikola. Lewa nkuwa denge njiri ya lia ruwa nisiwa Okutuka kuyokano mbatiza Na ya tedo okutuka kuyokano mbatiza Ya imu siwa mkama Noruwa lero mkama ochidemu Tujia kuda mfezi ya feo kusatu mkama Natuwe wa Eri Kristo ochitafi Eri Kristo omu wa mazimangu watuwa Natuwe gana ba kuisobo na ba obulimba Abala misiduwa mwusi Natuwe gana Ebilinga ebizimbe Iba debiti wa makanisi Tudetu hita makungani do mkama Natundayo kusimbe kanisayo abatukuvu ojoke ndo kutu kunona ngata ina bani wako dorufine weba lebo kama era tumanyinga owe sareyo ona tukirize kubanga Bible yegamba muyakobe sule yo kutana kuminasatu
ngesareyo
mutukirifu ekona binji esareyo kukirize eva mchigambo
chuu
yetu sabi yejori erege na kona binji erekula weba lebo kama umisa
vitu
hallelujah
Jesus.
Titafe.